Bawo wethu wasezulwini, leyo injongo yethu ngobu busuku, sihlangene endaweni inye, ukuza kukholwa kuphela, nje ukukholwa inkosi uYesu. Kukho abo apha ngobu busuku, abagulayo nababandezelekileyo, kwaye sinikezela inkonzo yethu ngobu busuku, ekuphilisweni kwabagulayo nemizimba eyaphukileyo. Ngoku njengoko umculi esandula ukucula lowa umnandi umhlabelelo, ngoko weza uYesu. Wanga ungazela thina embonisweni ngobusuku Nkosi, kwaye uphilise bonke abo babandezelekileyo, kwaye akusayi kubakho umntu utyhafileyo phakathi kwethu ngobusuku. Siphe oko Nkosi, kwaye usincede njengoko sijonge elizwini ngoku ukuba sifumane ukholo olwaneleyo lwale yure. Sikucela oko egameni likaYesu. Amen. Kukho indondo apha athe umntu othile wazilahla, kwaye zifunyenwe ebandleni. Ukuba nabani, ukuba zezakho, kulungile, zilapha eqongeni, epulpitini. Ngoku ndiyazi ukuba abanintsi bayasebenza, kwaye kufanele bagoduke kwangethuba. Kwaye ke andisayi kuthetha thuba lide, ndize emva koko ndibe nomgca wokuthandazela, ndithandazele abagulayo. Oko kundinika ithuba lokuqhawulisa okunye okungxamisekileyo obekusegumbini nje. Ndiqhawulise zona nje ngoku ngaphambi kokuba ndingene, kwaye ngalemva kwemini. Abanye babo ngokuqinisekileyo babi kakhulu kwaye bandlongondlongo, kwaye benditsala iminxeba nam, kwaye ndithandazela abagulayo. Ukubona isandla senkosi yethu uYesu siphilisa abagulayo nababandezelekileyo, nje okunjani ukumangalisa akuko. Ngoku asivamisanga ukungena kwezi nkonzo zempiliso, ngokuba ngokuqhelekileyo umoya oyingcwele uyakuza ngapha ukuba kukho imeko engxamisekileyo, kwaye ayicalule kanye ngokukhawuleza, aze ayichonge kwaye atsho into ethile malunga nayo. Emva koko zonke kuzo kutheni mhlawumbi asiyonto nje imbi kakhulu, ke siyegqitha nje ecaleni kuyo. Kwaye ndicinge ekubeni ndilapha kabini namhlanje, kufanele ukuba sinikezele inkonzo ibenye, ibe yokuthandazela abagulayo. Ndiyakholelwa ekuphiliseni abagulayo, ndiyakholelwa ukuba ngumyalezo weBhayibhile. Asinakushumayela loo nto ngaphandleni ivangeli engcwele, ngaphandleni kokubandakanya loo nto. Ngoku kuyakwenzeka, andazi, okwangoku andikatsaleli ekhaya ngobusuku okwangoku. Kusengenzeka ukuba kwicawa ezayo ndiyakube ndilapha kwakhona. Kwaye ukuba anivanga kuthi kule veki, ukuba uBhayibhile akanazisanga, uyakwazi kamva kancinci apha evekini. Ukuba anivanga ngoko, siyakuba lapha kwakhona kwicawa elandelayo. Kuba oko kuninika usuku labasebenzi, uyabona, ukuphumla, kwaye ke okanye kugoduka, yabona. Kwaye ke siya kuzama, inkosi ithandile. Ngoku kulungile, ukuba anivanga, ndicinga uBhayibhile unizisela ikhadi, okanye anixelele apha kwinkonzo ngenye indlela. Ke ukuba akanibizanga ngoko, ndiyakubuyela kule veki ilandelayo izayo icawa. Ukuba umzalwane uNeville, kulungile konke, enye yezinkonzo. Oh, ilungile. Oh, ilungile. Ukuba nabani ufuna ukwazi lo Collins mncinci apha? Ogqirha bayixelele lankwenkwe incinci inomkhuhlana wamathambo. Ukuba kufuneka ilale ngomqolo wayo, kwaye isele ngombhobho, kwakuyilonto. Kwaye uyise nonina bayizisa ekhaya, baze bayihlalisa egumbini bayithandazela. Kwaye inkosi uYesu wayiphilisa ngokupheleleyo, yabuyela esikolweni, kwaye basemagunyeni bababizela ngaphakathi malunga nayo. Ke babiza incutshe eyayilinde yona, kwaye zange ayikholelwe into enjalo enjengaleyo. Kwaye bayizisa inkwenkwe ezantsi ukuba ivavanywe, kwaye yayilunge ngokupheleleyo, kwaye iphilile. Ngoko uYesu weza, amandla omlingi ayephulwe ngoko. Uyazi into engaqhelekanga, bendiza kucela umntu othile ukuba acule laa ngoma ngobu busuku. Kwaye njengoko bendilungiselela igumbini phaya, nantso isiza, umntu othile eyicula ngokuphandle apha, ngoko weza uYesu. Ukuba okuya bekungaculwanga, bendiza kucela umntu othile akucule ngaphambi kokuba ndithethe ngobu busuku. Ke usebenza zonke izinto ngokulungileyo. Ngoku abanintsi benu bayakuba belindile, de kuse, abanohambo olude abaza kuluhamba, kwaye ndiyawuncoma loo mgudu. Abanye benu bakuqhuba begoduka ngobu busuku kuba kufanele niye emsebenzini ekukhanyeni kwemini kusasa. Kwaye ndiyazi ukuba kunzima. Kwaye xa ndicinga kwaye ndikubona oko, ndiya kufumana ukucaphuka nam, uyazi. Ndiye ndingatyhileki, ndifika kwindawo apho okundifumanayo kulapho ndifika koko ukucaphuka xa ndixakeke kakhulu. Kwaye uSathana uyeza andixelele, kutheni akukho mntu ukukhathaleleyo ngawe. Ngenene awunasihlobo ehlabathini, yabone, kwaye ukuze, kumbula andinguye ongenakuhendwa, yabona, kufanele ndikweyise oko. Ngoko xa ndijonga ngasemva kwaye ndibone into ethile efana nale, ndiyibeka kanye ebusweni bakhe ndize ndithi malunga nantoni nokuya. Oko kuyandinceda ndeyise. Malunga nantoni nokuya. Njengomhlobo othile wam ohleli ngaphakathi emhlanganweni apha, kwakukho isiduko, hlobo lwaso isiduko esingakholelwayo kwimpiliso engcwele. Seza kulo mfo mncinci ngekudala saza sathi kuye, laa nto abayishumayelayo phaya malunga nalaa mpiliso engcwele akukho nto kuyo. Kwaye le ndoda ihlala eKentucky kanye kufutshane nomfazi omdala xa sasise-Acton Campground owayesifa ngumhlaza. Kwaye udade wabo weza emhlanganweni ngobu busuku kunye netshefu etyesini yakhe awayethabathile. Kwaye umoya oyingcwele wambiza umfazi emva phaya, kwaye zange ndibe kwela lizwe ngaphambili. Kwaye wamxelela ukuba unetshefu etyesini yakhe awayenayo apho ayithabathe ekhaya. Kwaye udade wabo wayephezulu kwiqolo elithile apho esifa ngumhlaza wesisu, oogqirha babemncamile. Kwaye ndathi, hamba ubeke itshefu phezu komfazi, ngokuba itsho inkosi, uyakuphila. Kwaye yaba ngobu busuku, abamelwane phezulu phaya, babecinga ukuba babene Salvation Army, xa umzalwane uBen wayephaya. Waza wabeka kwaye emva koko, elanenekazi laliphiliswe ngokugqibeleleyo kakhulu, lada lazenzela umsebenzi walo kunye nomsebenzi wabamelwane. Ke lo mfo mncinci ekwazi oko wathi, ngoko cacisa imeko yakhe, yayigqiba. Cacisa, uyazi ukuba ebenomhlaza. Ebelapha eLouisville kwaye oogqirha benze utyando. Kwaye ngokukhawuleza nje bajika, bamthunga, bambuyisela, akukho nto inokwenziwa. Kwaye ngoku ulunge ngokugqibeleleyo, kulungile, wathi cacisa loo nto. Yayigqiba, yabona. Uyazi eBhayibhileni yathi kwaye babengenakutsho nto ichasileyo ngokuba indoda yayimi kanye apho phakathi kwabo lo umqondiso owenziwe kuyo. Kulapho si imbeka uSathana ehlazweni ayenzi njalo. Indoda yayimi apho lo umqondiso owenziwe kuyo. Ngaba uThixo yabavusa abafileyo nakuhleli indoda kanye apho ayivuswe ekufeni. UThixo yabaphilisa abagulayo bethu, izandla zingaya nje kuyo yonke indawo. UThixo yabaphilisa abagulayo. Kwaye siyazi ndinguye, omkhulu, hayi omkhulu, ndandinguye, okanye yakuba nguye, ndinguye, njalo loo nto. Ndinguye lowo usoloko ekho naphina lonke ixesha, okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ngoku ukukhawulezisa, masityhile ngoku kwesikelelekileyo iBhayibhile. Ndifuna ukufunda isicatshulwa esiqhele nje ukundijikelezisa xa ndisifunda. Kwaye ndifuna ukuba nomgca wokuthandazela ngobusuku, ndize ndithandazele wonke ubani ofuna ukuthandazelwa. Kwaye ngoku siza kutyhila kuMarko ongcwele, uMarko isahluko seshumi elinanye kuMarko ongcwele. Kwaye siza kuqalisa ukufunda malunga nomqolo wamashumi amabini anesibini wesahluko seshumi elinanye kuMarko ongcwele. Kwaye abanintsi benu bayasazi esi sibhalo siqhelekileyo kakhulu. Ibe sisibhalo ebendicinga ngaso mzalwane Russell xa wathetha nam kwaye watsho malunga nabo noomatse, kwaye yayikwa seso sibhalo kanye nje endandicinga ngaso. Ibisoloko inkohla, wathi ukuba nithi, hayi ukuba ndithi, ukuba nithi. Ngoku masifundeni. Uphendule uYesu wathi kubo, yibani nokukholwa kuThixo. Kuba inene ndithi kuni, othe kule ntaba, funquka kwaye uphoseke elwandle, kwaye angathandabuzi entliziyweni yakhe, kodwa asuke akholwe ukuba ezo zinto azithethileyo ziyakwenzeka, wokuzuza oko athe wakuthetha. Ngenxa yoko ndithi kuni, neziphi izinto enisukuba nizinqwenela. Xa nithandaza, kholwani ukuba nizamkele, kwaye niyakuba nazo. Naxa sukuba nimi nithandaza, xolelani, ukuba ninendawo ngakubani? Ukuze noyihlo naye osezulwini anixolele iziphoso zenu. Kodwa ukuba anixoleli nina, naye uyihlo osezulwini akasayi kunixolela iziphoso zenu. Ngoku ukholo luxhomekeke ekuxoleleni ngoko. Ke ngoko, njengoko sitshilo ngale ntsasa, sizama ukufumana ibandla libe kwindawo apho sinokubona ngenene amaxesha obupostile eshukuma phakathi kwethu. Yiloo nto sonke siyilambeleyo kwaye ileli nje esangweni. Siyayibona, kodwa sifuna ukubona okunintsi kwayo. Sifuna ukuyibona iphokokela ngendlela apho iya kuba luncedo kuthi ukuba siphokokele kwabanye. Khumbulani, uYesu, njengoko besinako kwisifundo ngale ntsasa, akazange asebenzise amandla akhe esenzela isiqu sakhe, wawasebenzisela abanye. Yiloo nto awayethunyelelwe yona. Kwaye ucinga, ngelinye ixesha, kwakutheni indoda yayizele ngamandla kangako njengaye yayinakho nje ukuba igule? Ewe mhlekazi. Ndifundile kwenye incwadi ndaweni ithile apho xa wavusa la nkwenkwe unyana womhlolokazi waseNayeni. Ndiyakholwa inkosana yendlu kaDavide ukuba wahlala phezu kwelitye wagcuma intloko ebuhlungu, yabona? Wathwala ubuthakathaka bethu, ukuthwala kuthetha ukuzifumba zona, yabona? Wazithwala, kwaye wayenazo zonke izinto njengoko sinazo. Wayenokugula, wayenokulingwa, wayenengxaki, wayenokudideka njengoko sinako. Ngokuba wayefanele ukuba luhlobo olululo lomxolelanisi. Ke kwafuneka abe ngumthathi nxaxheba, umlimi wesiqhamo, ngaphambi kokuba abe nokwazi. Umfazi emthonjeni nezinto ezininzi, yabona, ukuba sikhangela kakuhle esibhalweni. Ndifuna ukutsho ukuba ndiyasikholelwa sonke isibhalo, kwaye nesuntswana laso ukuba linyanisile. Kukho abagxeki namhlanje abangasokuze bavume ukuyikholelwa loo nto. Umgxeki wakhe wathi, xa uYesu wathumela abo bafundi khona apho elahashe lincinci lalibotshelelwe khona, apho indlela ezimbini zidibanayo, ukuba wayesele elungiselele kwangaphambili apho elahashe lincinci lalibotshelelwe khona. Yabona abayiqondi loo nto ukuba uThixo wayeseyilungiselele. UThixo wandixelela ngenye imini kunye nomzalwane uDawo apha ukuba ndiya kuqhawula isandla sakhe esitratweni kwakhona. Ayiqhelekanga kakhulu loo nto ndandingekho apha ngaloo ntsasa. Kodwa kwimizuzu emibini ubude, okanye umzuzu obude, bendingenakudibana naye esitratweni. Kodwa ndohlika emotweni nje kanye ngexesha ukuqhawula isandla sakhe xa wayengena esitratweni. Wayengandazi, wayezikhulule iindondo zakhe, wayengenakundibona. Xa weva ilizwi lam, waqalisa ukulila. Yayiyintoni? Kumaxa amaninzi akaqhelanga kuyenza loo nto, kodwa yayiyimpendulo koko wayekuxelelwe phezulu phaya, phantsi kwentende ye-oxygen. Uya kuyenza. Ndathi, uya kuhlala ebandleni kwakhona, umnqweno wentliziyo yakhe. Xa sasinomhlangano eChicago, wayefuna ukuza kulaa mhlangano, intliziyo yakhe yayilapho. Ndamthumela ucingo lwemibuliso yethu nabantwana, ndamxelela ukuba sasithandazela ukuba aphile ngokukhawuleza. Kwaye umzalwane onothando owamtyelelayo watsho ukuthi ufuna nje ukuza kakubi. Kodwa nanku ehleli apha ngobu busuku kunye nathi, yabona? Oko kwakungalungiselelwanga kwangaphambili. UThixo okwamnye uyilungiselele, uyenza yonke into isebenze ngokugqibeleleyo exesheni. Umgxeki wakhe watsho ukuthi akumangalisi ukuba uYesu wayenokuthabatha iilofu ezintlanu adlise amawaka amahlanu. Wathi, iilofu zazinkulu ngaloo mhla, kwaye wasika nje ilofu nganye ukutyisa iwaka. Ndininika ukuba niqonde inkwenkwana encinci yayinazo kwisidlo sayo sasemini. Umntwana omncinci waphatha iilofu ezintlanu zezonke ezazinokudla amawaka amahlanu abantu, kwaye bahluthe. Ngoko malunga naphi neengobozi ezilishumi elinesibini ezigcweleyo ezaqokelelwayo emva koko, yabona? Oh, nje bazi, abo nje ngabagxeki kuko konke okukuko. Okwa kuluguqule ilizwi likaThixo likwalinye nje, yabona, liyaqhubeka. Ngoku sifuna kuthetha ngoku phezu kokholo kunye nohlobo oluhlukileyo lokholo, ukholo olugqibeleleyo. Leyo yinto enkulu. Ngoku ukholo, siyaxelelwa eBhayibhileni, ukholo luza ngokuva. Ngoku akunakusindiswa ngaphandleni kokholo. Kwaye ukholo yinto ethile okufanele uyikholelwe ukuba ikhona, ukuba ngenene akukho nto yimbi ingenye eyakubabaza ukuba ikhona, koko lukholo. Ngoku ndizama ukuzisa ukholo kuni ukuze nilungele lo mgca wokuthandazelwa kwimizuzu embalwa ezayo. Ngoku ukholo, lo uzayo kuThixo ufanele akholwe ukuba ukho, kwaye akunakho ukumkholisa uThixo ngaphandleni kokholo, akunamkholisa yena. Kwaye ukuba uthi uyamkholelwa uThixo, akuzange wambona yena, yabona? Ke ngoko kufanele uyikholelwe yona ngokholo. Kwaye ukuba unakho ukubona yena, ayisayi kuba sabalukholo, yabona? Nantoni na ezithi izimvo zichaze, ayiselulo ukholo, yinto yenzululwazi. Yabona? Ayiselulo ukholo. Kodwa kufanele wamkele yena ngokholo. Kwaye lo uzayo kuThixo, makamkholwe uThixo. Kwaye ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo, yabona? Ufanele kuqala ukholwe oku ukuba lilizwi likaThixo. Kwaye ufanele uze kuThixo ngelizwi. Yabona? Thabatha nje ilizwi elikutshoyo kwaye oko kulungile. Yonke engenye echasene nalo ayilunganga. U-Abraham kwafuneka akholelwe nje loo nto elalizwi lamxelela kona. Kwaye xa wayenephulu leminyaka obudala, emva kwa25, waye omelele ekuyikholelweni yona kunokuba wayenjalo kwiminyaka ye25 egqithileyo xa wayinikwayo yona. Yabona, wayikholelwa yona, kwaye zange athandabuze kwisithembiso sikaThixo ngokungakholwa, kodwa omelela enika indumiso kuThixo, esazi ukuba wayenakho ukwenza oko akuthembisileyo, kwaye leyo indlela wonke ngamnye kufanele abe ngala ndlela. Kufanele uze nolungohlulekiyo ukholo, ukholelwe ukuba uThixo wenze isithembiso. Kodwa ngoku kufanele ube kwindawo ukuze ube nalo olwakholo, kwaye koko esiza kuthetha ngako, yabona, ukwamkela olwakholo. KumaHebhere, incwadi yamaHebhere, isahluko se-11, siyaxelelwa ukuba ukholo ngundoqo wezinto ezithenjwayo. Ngoku apha kulapho abantu abaninzi bohluleka khona ukwamkela impiliso yabo okanye oko bakucelileyo. Ngokuba bathabatha ukholo lube yinto olungeyiyo, yabona? Abayikholelwa. Aliyongcinga ngundoqo oluqobo. Ngoku phulaphulisisa, yabona, asikuko okucingayo. Luyinene nje kuwe, njengalo naluphi na uluvo lomzimba wakho oliya kubabaza nayiphi na engenye. Luyinene njengamehlo am atshoyo, eli liphetshana. Luyinene nje njengokutsho ukuthi okuya kukukhanya. Luyinene njengokuthi ndiyayiva idyasi yam. Luyinene njengoko ndisiva olwasana luthetha phaya okanye lusenza ingxolo yalo. Yabona, nje okuya kuyinene njengomculo udlala. Luyinene nje ungcamla nantoni na emlonyeni wam. Luyinene kuphela, akunakulibonisa komnye umntu othile ongomnye. Unalo wedwa, amen, lolwakho. Ukholo ngundoqo, yabona, hayi nje intsomi. Ke abantu abanintsi bayeza ngoku ezizifundo ezinzulu ngenene, kwaye ndiya kubamba nje intloko yaso, emva koko hombe ezantsi kuso, yabona? Qaphela, yinto ethile onayo, hayi ingcingane, ukuba unayo ngenene. Luyinene nje kuwe, njengayo nayiphi na enye into onayo ngenene. Luyinene njengokuba usazi ukuba ukhwele imoto. Luyinene njengoko usazi ukuba uhleli ebandleni. Luyinene njengoko nisiva ilizwi lam. Ngundoqo, hayi ingcingane, hayi imvakalelo. Kodwa into ethile onayo. kwaye iza kuwe ngokuva ilizwi likaThixo kwaye lona lodwa. Ukholo luza ngokuva kwaye ukuva ilizwi likaThixo. Oko kulubeka apho lukhoyo ukholo lwakho, ngoko alukho kumntu othile. Alukho sendodeni, alukho embuthweni, alukho kuqela labantu. LukuThixo, ngokuba uThixo lilizwi, yabona, ukholo lwakho lukuThixo. Ukholo luza ngokuva ilizwi likaThixo. Ngoko xa uThixo ngelizwi lakhe, hayi ngoko umntu othile ongomnye akwenzileyo, umntu othile ongomnye wathi, kodwa oko lakutshoyo ilizwi likaThixo. Wathi, malithi lonke ilizwi lomntu libe bubuxoki, kwaye elam libe yinyaniso. Ngoku ubona umntu othile esenza into ethile ngomsebenzi, okanye ngesenzo sikaThixo, okanye isithembiso sikaThixo. Kwaye abanintsi babo bathi, ndingayenza loo nto nam, yingcingane, kwaye xa beyenza, ubafumana betyobokele, phandle phaya ndaweni ithile. Ifanele ukuba ngundoqo, ngoku oko kokusondeleyo elukholweni. Leyo yinto ethile eyakusondeza elukholweni, isondele. Njengoko obunokundicela umthi womoki ndize ndikunike imbewu yomoki. Ngokusondeleyo unawo umthi womoki kodwa awukazivelisi okwangoku. Kodwa xa ngenene izivelisa ingumthi womoki. Kwaye xa ucinga ukuba uThixo wenze oku, kodwa xa ityhilwa kuwe lukholo ngoko, ukholo olugqibeleleyo olungenakohluleka. Eso sisizathu loo mibono imikhulu kangaka kakhulu kum ngokuba ingqiniwe, ilungile lonke ixesha, yabona? Kwaye ndiyakwazi ukuba uyithembisile loo nto, kwaye uyithembisile elizwini lakhe, kwaye nanku esiza aze ayithembise ngalo mhla. Ngenxa yoko uyazi apho ume khona xa watsho njalo, yabona? Oko kundinika ukholo ngokuba akazange enze nanto echaseneyo kwilizwi lakhe elibhaliweyo, yabona? Kwaye ukuba yayichasene kwilizwi bendingenakusokuze ndibe nalukholo kuyo. Ibuyisela kanye kwakhona elizwini, yabona, ukholo ekuveni ilizwi likaThixo. Kufanele uve ilizwi likaThixo lilo elililizwi elikuko konke ukwanela, kuko konke okudingayo leli lizwi. Ngoku ukholo ekubeni lungundoqo, kwaye phaya sifumana kumaHebhere okwakulilo ukholo, noko abo bakwenzayo ababenokholo. Yabona kukho amaxesha amaninzi apho abantu benokholo namhlanje, kuze ngengomso bangabinalo, kusuku olulandelayo kukho into ethile kunye nento ethile engenye. Kwaye xa uThixo walimiselayo, kwaye ulubone, akukho nanto engaze ikwenze umke kulo. Uyatyhala nje, ufikelele, uqikelele, kwaye ukuqikelela kukulinga ngaphandle kwesigunyaziso. Uyazama nje oku, kwaye uyazama oku, kwaye uye ngalaa ndlela uze ubaleke apha, kwaye ubaleke phaya. Awukabinalo ukholo kwangoku. Kodwa xa oko koko sikubiza ukholo. Ndi uxolo, ndifuna nina ni enkosi mzalwane. Ndifuna nina nikufumane oku ngoku. Thina ibandla kufuneka liziphakamise ngokwalo emandleni kaThixo. Njani sikufuphi kakhulu esiphelweni ngoku. Kwaye ndiyakholwa ibandla lokwimeko apho singalifundisa lona izinto ezinzulu kancinci. Size sikhuhle okunye koku ukuzenza makholwa kuphume, yabona, size singene kwinto yenene. Yabona, ifanele ibe yinto ethile oyaziyo. Kwaye ukuba uthi, mzalwane uBranham, oko asiko kukhanya. Noko ndiyazi kukukhanya. Wazi njani ukuba kukukhanya? Ndijonge kuko. Kulungile, wazi njani ukuba unakuba ngophosisileyo? Ukubona kwam kwasoloko kwadandalazisa ukuba okuya yabe ikukukhanya, yabona? Kwaye eso sisizathu ndiyikholelwayo loo mibono kuba yasoloko idandalazisa ukuba inyaniso, kuba iphuma elizwini, yabona? Ngoko ukuba uyayitsho igqityiwe. Ngoku xa idandalazisiwe ngokwalaa hlobo akusekho kuqikelela kumbi, ifanele ibe yiyo. Ngoko uyayiva itsho inkosi, yabona? Ngokuba ingaphaya kokucinga komntu, iphezulu kwilizwe leengcinga zenkosi. Kodwa ume apha nje ngoko mdiliya njengesebe livelisa isiqhamo elikumdiliya. Yabona, uThixo usebenzisa umntu kwaye umntu kuphela. UThixo akasebenzisi oomatshini. UThixo akasebenzisi amaqela abantu. UThixo akasebenzisi imibutho. UThixo usebenzisa abantu ngabanye soloko. Ngoku ukholo ngundoqo kwaye ngalo siyaqonda zonke ezo zinto zenziwe. Asiyo ncingana ngundoqo ingakumbi ukholo olugqibeleleyo. Yiloo nto ndithetha ngayo ngobu busuku ndingena kukholo olugqibeleleyo. Asiyo ncingane. Ngoku abanye baba nabantu abazayo bathi, "Oh, ndifumene lonke ukholo. Oh, ndiqinisekile ndinalo." Kulungile, umele ntoni apha ngoku, yabona, kwaizenzo zakho ziyangqina ukuba kunayo le nto uthetha ngayo, yabona. Ukuba abunalo ukholo ngoko, umele ntoni kumgca ukuthandazelwa, yabona. Uzenzela ntoni ezo zinto, yabona, ukuba ubunokholo olugqibeleleyo, ubunokujonga kanye ngqo kuThixo, uze uyikholelwe kwaye uhambe umke. Ubuya ungabi nasidingo sokuza kumgca ukuthandazelwa. Ubungayi kuba nasidingo sezi zinto ngokuba ukholo lwakho luyenzile ngolo hlobo, yabona. Ibiya kuba yintoni imfuneko yam yokuba ndithi ndifanele ndinxibe ihempe? Ndiyinxibile ihempe. Wazi njani ukuba unxibe ihempe? Kulungile, ndiyayibona, ndiyayiva kwaye ndiyazi iphaya. Kulungile, oko nje yindlela ekuyinene ngako xa ukholo lugqibeleleyo lungena. Akudingi nto yimbi, sele yenziwe, uyayazi. Uyazi njani? Ukholo lundixelela njalo. Injalo loo nto, yabona, niyayifumana ngoku endibhekiselele kuko. Olwakholo lugqibeleleyo. Ngoku ngamanye amazwi ndiyalinga. Kulungile, ndiyakuhamba. IBhayibhile ithe, biza amadoda amakhulu, mawakuthambise ngeoli athandaze phezu kwayo. Ndiyazi, ndiyakuphakama. Kwaye uthi, kulungile, ndiza kuphila. Yabona, uyazenza ngokwakho, akuqwalaseli ngoku, uza kuzidinisa nje. Ngoku xa egqitha uthi, "Oh, andikaboni nangoku." Yabona, nakopho ubukhoyo, ubungenalo ukholo. Ukholo lwakho lwenene luyakuyenza kanye apho. Ukholo lwakho lwenene luyakuyenza ibe ngenene kuwe ukuba. Jonga kumfazi omncinci enethombe legazi, wathi, "Ukuba nje ndingachukumisa umqukumbelo wengubo yakhe, ndiyakuphiliswa." Kwaye kwamsinya njengoko wenzayo, wathi, weva ngaphakathi kwakhe ukuba ithombe legazi lakhe linqamkile. Wayikholelwa ngenene. Kwaye xa wayichukumisayo yona, ukubonisa ukuba lanqamka, uYesu wajika wathi, "Ngubani ondichukumisileyo mna?" Olwakholo lugqibeleleyo. Kwaye olwakholo lunye lugqibeleleyo ngobu busuku liyakuchukumisa uYesu Kristu njengoko lenzayo ngoko. Umfazi weza nokholo lugqibeleleyo ngelaa xesha. Ngoku siyabona, ekuqalekeni abafundi babengenalo olu kholo lugqibeleleyo. Babengenalo ngokuba babenoKristu behamba naye. Kodwa ngoko emva koko uKristu wayekubo. Kwaye ke uyabona, kunzima ngoko ukuba nolukholo lugqibeleleyo ngaphandle komoya oyingcwele. Ifanele iluzise, iyakwenza. Ngoku uthi, abafundi babengenalo ukholo lugqibeleleyo, hayi. Ngokuba babenomntwana onesathuthwane apho, ababezama ukukhupha eli dimoni liphume kuye, kwaye babengenakho ukuyenza loo nto. Kwaye uyise wambona uYesu esiza, waze wathi, "Sizise unyana wam kubafundi bakho," kwaye ababanga nakho ukumphilisa, yabona. Kwaye emva koko abafundi bambuza uYesu besithi, "Kutheni singabanga nakho ukumphilisa?" Kwaye uYesu wathi, "Ngenxa yokusilela kokholo ngokungakholwa kwenu." Injalo loo nto. Ngenxa yokungakholwa ngokukhumbulani, babenawo amandla. UYesu wayebanikile bona amandla wokuphilisa abagulayo, ukuvusa abafileyo nokukhupha idemoni nje kwiintsuku ezimbalwa ukusuka phambi koko. Babenamandla, kodwa hayi ukholo lokusebenzisa amandla. Ngoku nanko umnxuba kaBranham, nalo ibandla umtshakazi namhlanje. Umoya oyingcwele ulapha namandla, kodwa wena akunalo olwakholo lokuwashukumisa. Yabona, ndibhekiselele kuko, ithabatha ukholo ukuwashukumisa. Apha ndinekhohlombe endilingxalileyo. Ndiyazi ukuba liyakwenza ntoni kuvavanyo lompu njengelizwi. Kodwa kufanele ndiwudubule umpu. Umlilo kufanele ufike kwirhuluwa. Irhuluwa inamandla, kodwa kufanele ibe nomlilo ukuze itshise. Kwaye kwa into enye, irhuluwa ekhohlombeni kodwa idinga ukholo ukuyenza isebenze nokuyikhuphela ngaphandle. Loo nto yenzekayo, yabona? Ukholo olugqibeleleyo lokuqhwitha amandla kamoya oyingcwele esinawo ngoku ekusukeleni ekufikeni kwakhe phezu kwethu. Ukholo lokuqhwitha ukubona izinto ezinkulu. Kuku ukholo into ethile eyizisayo kuwe. Ngentliziyo izele luvuyo uya kwigumbi labagulayo usazi ngokuchanekileyo uya kukutsho. Ungene apho kwaye usazi okuya kwenzeka. Into ethile sele ikhiliwe kwaye uyayazi kwaye uyahamba ungene egameni likaYesu Kristu. Phakama apho. Itsho iNkosi. Nako ke apho ukhoyo olo lukholo lugqibeleleyo. Ukuba kungakho amashumi ezigidi zabantu beme apho besithi ayinakwenzeka, uyazi iza kwenzeka nakanjani, kuba uyayazi iza kwenzeka. Akukhathaliseki nokuba ubani ongomnye uthini, ungulowo unokholo. Ungafane ucinge uYoshua wayenokubiza amadoda amakhulu akwaSirayeli ndawonye aze athi, ah, bazalwane, singabakhonzi benkosi. Ndingathanda ukuba nithi, buzani inkosi ukuba kuyakuba kulungile ukuba ingasinika ilangana elincinci ngakumbi, yabona, kwaye alibambe ilanga ithutyana. Hayi, wayenesidingo sayo. Kwaye ngaphandle komthandazo, ngaphandle kwento yonke, wayenesidingo sayo. Kwaye wayiyalela nje ilanga. Wathi, yima apho, ndinesidingo, kwaye ndisemsebenzini wenkosi. Kwaye ndithumele apho uzokwenza lo msebenzi. Kwaye ndenza kungcono endikwaziyo kwenziwa kanjani. Kwaye utshaba lululuhlu. Kwaye luphandle apha. Ukuba ndiyaliyeka ilanga litshone, luya kuhlanganisana kwaye lundibangele ingxaki eninzi. Ke yima ngxi. Kwaye nyanga yima apho. Amen. Yema apho amashumi amabini anesine eyure. Ngoku ukuba ihlabathi liyajikeleza kwaye walibamba lama, kwaye ilanga lahlala endaweni kwaye alibaleki, kwenzeka ntoni ngoko? Ngoku uzenza ongakholwayo ukuba uthi ngoku, kwaye ngoku ukuba kwenzi okungenene ubhanqa ngobunzululwazi. Kuba bathi ukuba ihlabathi liyema liyawa, ke ngoku yintoni? Kwaye ukuba uthi ilizwi likaThixo alilunganga ngoko ngokungakholwayo, yabona? Kodwa yenzeka, yeyona nto, andibazi ubuxhakaxhaka bayo, kodwa yenzeka. Andibazi ubuxhakaxhaka bukamoya oyingcwele, kodwa ndiyazi, wandiwela. Andinakubuchaza ubuxhakaxhaka bawo, kodwa ndiyazazi iintsikelelo zawo. Kuko konke endikukhathaleleyo ukuba ndikwazi, ziintsikelelo zikamoya oyingcwele. Kwaye ubuxhakaxhaka uyabusebenza, yimfihlo yakhe leyo. Le nkwenkwe yayingenakuphiliswa ngokuba abafundi babe namandla. UYesu wabanika amandla ukuphilisa lonke uhlobo lwezigulo, ukukhupha idemoni, ukuhlambulula abaneqhenqe nokuvusa abafileyo. Wabanika amandla, kodwa babengenalo ukholo lokwenza amandla ababenawo asebenze. Kwaye ngoko bambuza uYesu bathi, kulungile, ngoku kutheni singabanga nakho ukuyenza? Ngoku khumbulani, babenalo ilizwi, kwaye ilizwi laliyinyama ngoko. Kwaye ilizwi labaxelela, ndinika nina amandla. Amen. Ndinika nina amandla. Kwaye babenamandla, kodwa babengenalo ukholo lokwenza ilizwi elalikubo lisebenze. Yabona ndibhekiselele kuko? Kodwa uYesu wayenalo. Waye lilizwi, kwaye enokholo lokuba oko akutshiloyo kuya kwenzeka. Wathi, oh, umziseni apha, kode kube nini ndininyamezele. Waye nokholo kunye namandla akhe. Wayenza njani? Wathi, andinakwenza nto ngokwam, kutheni? Waxhomekeka phezu koko wayekuko, waxhomekeka ekwazini ukuba waye elilizwi. Kwaye wayenokholo kuThixo owamenza yena ilizwi. Waye enguThixo ilizwi. Kwaye ayekuye, kwaye ayemnika yena ukholo ngokuba wayeqonda indawo yakhe. Wayesazi ukuba wayeyintoni ngokuba isibhalo sasitshilo ukuba yena wayekoku. Kwaye apha isibhalo sonke siqhagamshelwa ukubonakalisa ukuba wayekoko ngokuchanekileyo isibhalo sathi uyakuba kuko. Kwaye wayesazi oko wayekuko. Ngenxa yoko wayexhomekeke phezu koko athe uThixo wamenza kona. kwaye ukuba wakwenza oko ngoko asinako na ukuxhomekeka koko athe uThixo wasenza yona thina njengamakholwa le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo wayenokholo koko wayekuko kwaye ukuba ulikholwa unokholo koko ukuko ulikholwa kwaye ukuba unokholo kuThixo iBhayibhile ithi ngapha ukuba iintliziyo zethu ukuba ziyasigweba ngoko asinakuba nalo ukholo kodwa ukuba iintliziyo zethu azisigwebi ngoko sinalo ukholo sinengqiniseko kuThixo ukuba ufuna ukufunda oko kufumaneka kuYohane ungcwele isithathu amashumi amabini ananye ndinaso isibhalo sibhalwe ezantsi phaya ngokuqaphela uYohane ungcwele ndithetha uYohane wokuqala sithathu amashumi amabini ananye qaphela ukuba iintliziyo zethu azisigwebi ngoko sinengqiniseko kuThixo kodwa okokoko nje usenza ezi zinto ezingalunganga akunakuba nangqiniseko kuThixo ke uyabona akunakho uyakwazi nje ngokuzenzekela ukuba awulungisanga ngokuzenzekela uyakuzibeka emva phaya ungumoni ngokwazi ukuba akulungisanga kodwa xa intliziyo yakho ingakugwebi kwaye usazi ulikholwa kwaye kungekho nto phakathi kwakho noThixo ungacela oko kuthandayo kwaye wazi ukuba iyakunikezelwa ngokuba lilizwi elinikwe wena njengoko kwakunjalo kwabo bafundi ngoku kuphela kwento ofanele kukuyenza ngoko ukuba nokholo koko ukuko yiba nokholo koko ilizwi lithi ukuko kwaye uYesu waba nokholo kwilizwi likaThixo elitshoyo oko wayekuko kubhaliwe ngam akatshongo na uDavide kwindumiso kunye nabaprofeti kunye nabo bonke bathethile ngaye ndisisonka sobomi esivela kuThixo siphuma ezulwini amen ndingulaa mthi wobomi wasemyezweni i-Eden ndisizo zonke ezi zinto ndinguye ndinguye kwaye wayesazi ngolo kholo olugqibeleleyo ukuba waye engothanjisiweyo uMesiya ukuba umoya kaThixo wawuphezu kwakhe wathi ngoku ndikum andenzi nto kodwa lukholo lwam kuThixo kwaye uThixo wayekuye ilizwi libonakalisiwe kwaye xa ilizwi likaThixo lisiza kuwe lenziwe labonakaliswa ngokuba wena ulikholwa yabona kwaye ikholwa lukholo lukaThixo lushukuma kuwe ndiyayithanda loo nto ndiyayithanda xa ndiyayithanda imfundiso apho yenziwa njani luyintoni kanye ukholo ekwazini oko wayekuko ngaphandle kwentandabuzo wayesazi wayengunyana kaThixo wayeyazi loo nto ngokuba ilizwi layazisa ilizwi likaThixo lazisa ukuba yayingubani yena wathi ukuba ndiyenze imisebenzi kabawo wam ngoko sanokundikholelwa mna kodwa ukuba ndiyenze yona imisebenzi sanokundikholelwa mna kodwa ukuba ndiyayenza ngokukholelwani imisebenzi ngokuba ikukubonakaliswa kwelizwi elithenjisiweyo o ukuba nje unokuvuka koko umzuzu yabona ilizwi ngokwalo libonisa yena yayingubani kwaye wathi ngubani onokundigweba mna ngesono ngamanye amazwi ngubani ongandibonisayo mna ukuba ubomi bam kunye nemisebenzi yam ayizaliseki ngokuchanekileyo oko uMesiya afanele kukwenza akukhona mnye unokutsho nanto ngokuba wayenjalo ngoko wayenokholo lokukholwa ngoko nayiphi na ayitshoyo iyakwenzeka ngoko wajika waze wathi imisebenzi endiyenzayo niyakuyenza nani ngokunjalo ixesha nalincinci ihlabathi alisayi kundibona kodwa nina niyakundibona ngokuba ndiyakuba nani ndibe nakuni sanokucinga eniyakukutsho ngokuba ayinini enithethayo nguyihlo ohleli ngaphakathi kwenu ngulowo uthethayo kwaye asindim ngubawo ohleli kum owenza imisebenzi yabona endibhekiselele kuko ngoku ukubonakaliswa komKristu wesibhalo la mazwi watsho uYesu le miqondiso yakulandelana nabo bakholwayo ngoku ungazibiza kanjani ukuba ulikholwa abantu kwaye uphike loo mazwi ungazibiza njani ikholwa kwaye uphike naliphi leli lizwi yabona akunakuyenza akunokholwa ngenxa yoko imiqondiso ayinakulandela ngokuba wamkela nje oko ufuna ukukholwa uze uyeke enye yayo akusokuze uyikholelwe yona kodwa kufanele uthabathe yonke into kwaye uyikholelwe yona kwaye xa ukholwa ngenyani hayi ukuzenza ukholwayo kodwa ukholwe ngenene ngoko le miqondiso ilandela abo bakholwayo ungathelekisa umKristu namhlanje kunye namaKristu amandulo babe hamba njani abafundi kumandla kamoya beqhutywa ngumoya oyingcwele eyenza nje ibanjwa njengoko ndishumayele ngobunye usuku umbanjwa elizwini kunye nentando kaThixo wayengenakho nokushukuma ade uThixo amshukumise awungethandi ukubona ibandla livuka njengokuya liya kuyenza libuyele emva lifanele lize injalo loo nto lisendleleni yalo ngoku ndiyakholwa ngokuba ilizwi lamazisa yena into awayeyiyo kwaye kwa ilizwi elinye lazisa thina yabona ukuba umntu uyandithanda mna uyayigcina imithetho yam kwaye ukuba uthi uyandithanda mna aze angayigcini imithetho yam ukuthi yonke yayo uliqoki kwaye inyani ayikho kwa ukubakho kuye uthi kulungile andiyikholelwa yonke kulungile ngoko ukuba ungongakholwayo nje koko kuphela ukuba iBhayibhile itsho njalo loo nto iyenza ilunge loo nto igqibile naphakade oko iBhayibhile kutshiloyo kwinyani qaphela apho atshiloyo ukuthi ukuba nithi nihlale kum kwaye nelizwi lam kuni uYohane ungcwele 15 ukuba nithi nihlale kum yabona yibani nokholo kuye nihlale kum kwaye ilizwi lam lihlale kuni ngoko ningacela oko nikufunayo ngoku yabona wayesazi ukuba wayengubani ngenxa yoko wayenokholo ukholo lwanokuvelisa xa wayeyazi into awayeyiyo ngoku ukuba nithi nihlale kum kwaye namazwi am ahlale kuni ngoko niyazi ukubani ngobani celani oko nikufunayo kuya kunikezelwa kuni ayisayi kumangalisa loo nto ngobusuku ukuba wonke ubani uza kulamgca ukuthandazelwa athi ndingumKristu andinaso isigwebo ndiyazi ukuba intliziyo yam ayindigwebi into ethile indixelela ukuba ngobusuku kukuphela kokubandezeleka kwam oko uyakwenza uyakumka apha unento ethile awukhathaliseki nokuba uza ukwimvakalelo ezingakanani wenza kangakanani ayisokuze isebenze lude olwakholo lugqibeleleyo lubonakale kwaye luzibonakalise kuwe njengondoqo kwaye xa luphaya ngoko akukho nto iya kukushukumisa kulo ukuba unomhlaza kwaye ugqirha kuxelele izolo ukuba uya kube ufile ngaphambi komvulo kusasa yonke intliziyo yakho ukuphefumla kwakho kuphelile umhlaza ukutyile umjelo wakho wegazi uba ngumhlaza ngokupheleleyo nokuba yintoni kwaye into ethile iza kunye nolondoqo olukholo lwenene ukholo olugqibeleleyo lwenziwe undoqo kuwe uyakuhleka ebusweni balo gqirha uyakuba njengoeliya omdala xa wehla inyuka phambi kwesithixo kwaye wathi andinakukhwaza kakhulwana kwaye mhlawumbi usaphumile wayesazi oko wayeza kukwenza ngokuba uThixo wayemxelele oko ukuza kwenzeka wathi makathi uThixo ophenduleyo ngomlilo abe nguThixo bathi siya kuthabatha eso siphakamiso kwaye bagalela amanzi phezu kwesibingelelo kwaye bazisika kwaye benza yonke into baza babiza oo Bahali phendula ueliya wayephole nje kangangoko wayenakho wathi bizani kakhulwana wathi mhlawumbi usaphumile mhlawumbi usekuhambo lokuloba mhlawumbi wenza enye into ethile uyabona ungaphandle endaweni ithile baye nje wenza nje intlekisa ngabo ngokuba wayesazi eza kwenzeka qwalasela xa wenza yonke into ibe kucwangco waphuma apho waze wathi nkosi thixo kaabraham kaisake kunye noisrayeli akazange ambize ngoku igama lakhe yakobi umaqhingana wambiza israyeli inkosana kunye nothixo nkosi thixo kaabraham kaisake kunye naleya nkosana yakobi makwazeke namhla ukuba ndingumkhonzi wakho kwaye ndikwenzile oku hayi kumnqweno wam hayi ekwenzeni kwam kodwa emyalelweni wakho ndiyenzile le nto intando yakho undixelele mandikwenze undibonisile ezi zinto ukuba ziya kuba lapha ngoku ndiwagalele amanzi phezu kwesibingelelo ndizenzile zonke ezi zinto ngomyalelo wakho ngoku makwenzeke kwaye xa wakutshoyo oko umlilo wehla emazulwini wayeqinisekile nje ukuba uza kuhla ngokuba wayenayo undoqo kutheni ilizwi litshilo njalo ngoku le Bhayibhile inye ililizwi elinye likaThixo kwaye xa unokwamkela undoqo olu lukholo olugqibeleleyo undoqo wokuba esi sithembiso athe uThixo wasenza sisesakho uziva njani umzalwane uBranham xa ume phaya uze ubone abantu besiza ngeelwimi ezahlukeneyo kunye nezinto ingaba uyoyika hayi mhlekazi watsho njalo ungake woyike okwangoku kuba wandixelela njalo Kwaye ndiyayikholelwa ukuba inyani. Ukuba undixelele ngobusuku ukuba ndiye kumadlaka oorhulumente ndize ndivuse uGeorge Washington ngomso kusasa, ndiyakumema ihlabathi lonke izani niyibone isenzeka. Ndiyakuthi zisani wonke, biza wonke umgqiki onakho uze ubamise jikelele, niza kubona uzuko lukaThixo. Hlalisani esaa situlo ngaphaya apho anokuhlala khona phantsi aze aphumle ithutyana. Iyakuba lapho ngomzuzwana kwamsinya ndakubiza. Ngoba busuku xa la nkwenkwe eFinland ngalamhla gxebe, ilele apho ifile, ibe ilele phaya isiqingatha seyure, ityunyuziwe, igazi liphuma ngamehlo mpumlo nangeendlebe. Imilenzana yayo yaphukile kwiikawusi zayo ezincinci, kwaye unyawo lwayo luvele ekupheleni kweekawusi zayo, izihlangu zayo zimkile. Ndajonga ndaze ndacinga, kufanele ukuba yilaa nkwenkwe. Ndathi, yithi masijonge kumva walaa Bhayibhile mzalwana uMore. Safumana umzalwana uLinsey umzalwana uMore, wajonga emva phaya kwaye iyakwenzeka, itsho iNkosi. Oh, bethu, kuyakubakho umhlaba apho okunintsi, okuhlaza, okukhulayo, amatye ayakube elekene. Inkwenkwe incinci enenwele ezichetyiweyo zamfutshane, ibhulukhwana incinci iqhotyoshelwe yamela phezulu apha. Kunye neenyawo zayo, iikawusi zayo zinyuselwe phezulu. Uyakuba namehlo amdaka, uyakubuyela emva. Uyakubulawa kwingozi yemoto, kodwa uyakubeka izandla zakho phezu kwayo kwaye iyakubuyela ebomini. Nantso yayiyo ibhaliwe khona phaya, nantso ilele, amen. Ilindele nje ilizwi. Ndathi ukuba le nkwenkwe ayiphilanga kwimizuzu embalwa ukusuka ngoku, ngoko ndingumprofeti wobuxoki ndigxotheleni ngaphandle kweFinland. Kodwa ukuba yaphila yiwani ngobuso benu nize niguquke. Ndathi kufa akunakuyibamba. Ndibiza umoya wayo ngokwelizwi likaThixo egameni likaYesu Kristu phezulu yaxhuma. Kunjalo, yabona, oh bethu. Ukholo, yabona, lwathatha indawo. UThixo utshilo njalo, nantso yiyo. Ngoku lowo nguThixo ethetha kulo mhla ngombono. Kodwa lena, ukuba la mbono awuchasene kule, buya kuba ngongalunganga. Lona ngongaphezulu kombono. Ukuba nawuphi na umbono uchasene nelizwi, uyeke, asingokaThixo. UThixo akaliphikisi ilizwi elilelakhe. Ke ukuba ililizwi likuxelele into ethile, ngoko ungaba nengqiniseko enye ngoko kuza kwenzeka. Akukho nto, ukuba lithi, baya kubeka izandla phezu kwabagulayo, kwaye baya kuphila. Kulungile mzalwane, ukuba ukholo oluyakholo lugqibeleleyo luthi lufumane ukuya, uyakuba. Xa ugqitha ngalo mgca wokuthandazelwa uyakube uphuma, kwaye ukhwaze, de xa usimka apha, iphelile yonke, igqityiwe. Ukuba unesicelo entliziyweni yakho, kwaye ukholo ukuba xa la mthandazo wenziwe ngokuya, ubuya kuphendulwa. Akukho nto unokuyixoxa, yiloo nto iyakwenzeka. Njengomfazi enethombe legazi, uYesu wayenokholo olugqibeleleyo, wayenalo. Kwaye lweza, kuba waye elilizwi, kwaye uba lilizwi, njengoko usamkela ilizwi. Ukuba nithi nihlale kum, kwaye namazwi am abe kuni, amazwi am anga eli lilizwi, ahlala kuni, ngoko celani enikufunayo, kwaye iyakwenzelwa nina, yabona? Ukuba nithi kule ntaba suka, kwaye ningathandabuzi, kodwa nikholwe koko nikutshiloyo, ngoko niyakuba nakho oko nikutshiloyo. Xa nithandaza, kholwani ukuba niyakwamkela oko nikucelileyo, kwaye niyakukuzuza, kuya kunikezelwa kuni. Ixesha, isithuba, nanye into iyakuyiguqula yona, niyazi ukuba yenzekile. Sele igqithile yona. Ngoku qwalasela, ngoku kwaye wathi kuthi, ukuba nithi nihlale kum kwaye namazwi am kuni uYohane ongcwele apha, ungacela ukuthandayo, iyakwenzeka. Ngoko qonda indawo yakho esibhalweni njengekholwa. Yabona, kufanele uqonde indawo yakho njengoko wayiqondayo indawo yakhe. Akubhalwanga na ukuba uKristu uyakuza kunye nako konke ayakukwenza uKristu. Wathi kuKleopa nakubo ngaloo ntsasa, akubhalwanga na kwizibhalo ukuba ukuba kufanele eve ubunzima aze ngoko abulawe aze avuke ngosuku lwesithathu. Wathi kutheni le nto nizeka kade ukuqonda? Kwaye bacinga, bethu, le ndoda ithetha ngohlukileyo kancinci kwamanye amadoda. Baza bafumanisa, xa bangenayo egumbini, yayinguye. Yabona amehlo abo ayibanjiwe kuye. Yabona babesazi ukuba waqhubeka ehleli kwesasibhalo, kwaye bazi ukuba yayinguye. Ngoku kufanele ukholelwe koko ukucelileyo. ukuba ulikholwa ziqonde njengekholwa ziqonde ukuba ezo zinto zezakho ukuba kukho ukugwebeka ebomini bakho lungisa loo nto kuqala yabona ukuba unokugwebeka ngaphakathi kuwe ndi okanye ungabanayo Oral Roberts kunye nabaliqela abangaphezulu abantu abanokholo ukuba beze apha baze kuthandazela kwaye baqhume phezulu nasezantsi baze bagalele ioli kuwe ngegaloni iseyiyo ayisokuze ishukume injalo loo nto yintoni ewileyo isuka kwimihlangano kaOral kokuya ndabafumana kumgca wokuthandazelwa umva esithi wawuthandazelwe ngaphambili indoda enenwele ezimnyama uhlobo lomfo omkhulu indlathi ezinkulu lowo nguOral Roberts yabona kwaye yayikwisixeko esithile sibizwa ngelithile ngethile yento ewe injalo loo nto yabona wawuthandazelwe ngumntu zibani kazibani yabona ngolo hlobo kodwa nantsi yile nantsi ingxaki yakho yabona hamba uye kulungisa laa nto hamba uye phaya uye kuhlambulula esasono emyenini wakho kunkosikazi wakho yiya wenze le nto ayisokuze kuncede ukhathaliseki nokuba uthandazela bani de ulungise okuya ukugwebeka entliziyweni yakho kwaye uthixo akasayi kuza kuleya ntliziyo igwetyiweyo yabona uthixo akahlali koko kufanele uyilungise ngoko xa wenzileyo kufanele ube nokholo ukuba yonke into ilungile kufanele ukuba ube nokholo kwaye uyikholwe sukuyoyika kwincwadi kayobhi ithi apha uyobhi woyika kwaye oko wakoyikayo ngenene kwenzeka yintoni eyayizisayo uloyiko lwakhe yiloo nto yenza yenzeka ukholo lwakhe lwalunokumgcina kuyo kodwa uloyiko lwakhe lwamzisa lwayizisa kuye wayisoyika ukuba iza kwenzeka kwaye yenzeka ngoku ukuba wayazi ibingayi kwenzeka ngeyingenzekanga yabona endibhekiselele kuko ukuba uyoyika xa usiza kumgca wokuthandazelwa mhlawumbi ndinalo ukholo lwaneleyo ayisokuze yenzeke sikukhathazeka yabona kodwa ukuba uyazi ukuba iza kwenzeka iyakwenzeka yabona yabona ingundoqo wento ethile uyobhi waba noloyiko lokuba ezi zinto ziya kumehlela kwaye zenzeka ukuba unoloyiko lokuba isifo sakho siza kushiya okanye asiyikukushiya ukuba unokholo ukuba iyakwenzeka ungabuza wonke ugqirha wamayeza into yokuqala aya kukwenza uyenze kukuba ube nengqiniseko kuyeza akunika lona ukuba akunangqiniseko kulo kungcono uliyeke yabona ngokuqinisekileyo yintoni ngoko lukholo olwenza impiliso ukholo olwenzayo onke amaxesha upetrosi wayesenza kakuhle de woyika ilizwi lamxelela wayenakho ukuhamba emanzini wayesoyika kuqala wacinga yayingungumsholoku kwaye wathi nkosi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe emanzini wathi yiza ngoku leyo yinto ekwanye nekayakobi 5:14 enye nekamarko 16 uthixo okwamnye wayitsho yena wathi yiza kwaye ke waqalisa ukuhamba wenza kakuhle wehlika waphuma emkhombeni waqalisa ukuhamba kokho uqhwithelo lwandle uyazi amakhulu amaza nogwebu emakhulu kunezinduli zikhona apha ugwebu luphuphumala phezu kwawo esoyikeka mhlawumbi 15:20 eenyawo ogwebu amaza anogwebu ephuphuma kwaye oko kwakuyinto eyekekayo kuye ukuyicela ukuba nguwe nkosi yabona wakhangeleka njenge apho kwakukhangeleka okwesithunze okanye umoya wathi ukuba nguwe yitsho ndize kuwe emanzini uyesu wathi yiza kwaye wehlika wathi yinkosi ndiyakuhamba nje kodwa xa wabhekisa amehlo akhe kumaza waba nokoyika yintoni yafikayo engcingeni yakhe into yokuqala ndiza kuhamba ngokuba ilizwi lithe kum mandihambe kwaye into elandelayo wajonga kweyakhe kulungile wajonga kwezakhe iimpawu wajonga apho kwaye wabona ayemakhulu kangakanani amaza waza waba nokoyika kwaye xa wenzayo ezantsi wehla yabona into wayeyika yenzeka into wayeyikholelwa yenzeka xa wakholelwayo ukuba wayenokuhamba wahamba xa wakholelwayo wazawoyika kukholo lwakhe ngoko undoqo wakhe wamshiya yabona usalukhankanya ukholo lwakhe kodwa wayengenayo undoqo undoqo wawunokuya kanye ngaphezulu kwalamaza anogwebu kwaye aye kanye kuye yabona ukuba wayenalo ukholo olugqibeleleyo yabona kodwa wayengenalo Wayecinga unalo, wayenalo ekuqaleni, wayekulungele ukulinga. Kutheni inkosi indixelele ukuba ndiyenze, iza kwenzeka. Ke wanyathela nje wehlika emkhonjeni, wathabathisa. Akazange acinge malunga namaza, ayichasene kangakanani. Akazange abe nakho oko engcingeni yakhe. Ngoku xa ufikelela ekucingeni, kulungile, ngokulinda, kwaye uyazi, bendigula ixesha elide ndiyima. Ungasuke ubuyele emkhonjeni, yabona, yabona. Kodwa xa uyeka ukucinga malunga noko, uAbraham zange awubale umzimba wakhe ngoku ufile, nako ukufa kwesibeleko sikaSara. Zange acinge malunga noko, zange ayibale tulondo, ayizange iziswe kumqondo. Zange ayibale nokuyibala konke konke, wabala nje oko uThixo akutshiloyo, waze waqhubekeka. Okoko, okoko uPetros wakwenzayo oko, wahamba. Kodwa uYesu waphila kwilizwe apho kungekho bani waziyo ngalo, waye ngongaqhelekanga umntu. Wayephila kwilizwe lokholo olugqibeleleyo kuThixo ogqibeleleyo, into awayeyiyo. Ukuba siphila kukholo olugqibeleleyo lobuKristu koko sikuko, siya kuba ngabafihlakeleyo ehlabathini. Abantu abayi kuqonda, uya kuhamba emoyeni. Oko umoya akutshiloyo uyakwenza, oko akunqandayo akuyi kukwenza. Ngoko abantu baqalise ukuthi uya kuba ngofihlakeleyo umntu kubo. Yiloo ndlela kuyiyo ko onke amakholwa bangabafihlakeleyo. Abantu ababaqondi ngokuba baphila kwilizwe elilelabo. UYesu waphila kwilizwe apho kungekho nabani ongomnye onokulichukumisa. Abafundi babengenakho ukumqonda yena. Xa wathetha nabo, batsho oku. Kwaye ngoko bathi, kutheni, uthetha ngokuntsonkotha. Asiqondi le nto, ingenzeka njani le nto. Yabona, babengekho kwilizwe wayephila kulo. Yabona, babengenakho ukumqonda, akukho bani wayenakho ukumqonda. Kwaye, xa indoda iphila ngokholo, kwaye ihambe ngokholo, ndithetha undoqo okholo. Ukhethekile kwihlabathi lonke, kwaye iba sisidalwa esitsha kuKristu. Apho ngoko ufikelela kwizixhobo zokwenza umtshakazi. Yabona, yabona, yabona. Ungena kwimeko yoqilo ngoku. Oko kubhekiselele ngamnye kuthi. Hayi nje umalusi, amadikoni abaphathiswa, oko kubhekiselele kumgwenye. Wonke umntu ngamnye uhamba kwilizwe noThixo yedwa. Ubhaptizelwe kobu bukumkani, kwaye akukho nabani apho kuphela wena noThixo, yabona? Unika imiyalelo kwaye uyayithabatha. Nantoni na itshoyo akukho nasithunzi santandabuzo, naphina uyahamba uqhubeke. Ukuba inkosi itsho oku, akukho nabani ehlabathini unokukhupha kuyo, uyaqhubekeka nje ngohlobo olunye. Ngoku uyeza kukholo olugqibeleleyo, egqibeleleyo ingqibelelo engenakohluleka. Olwakholo zange lohluleke. Ewe, wayengofihlakeleyo kubo ngokholo lwakhe olugqibeleleyo. Kwaye ke injalo ngoku kwabo banokholo olugqibeleleyo bafihlakele kwabanye. Sifundisiwe ukuba chasa umtyholi kwaye uya kumka kuthi. Ngoku ukumchasa nje kukumala. Mchase nje kuku nje hambela phaya kuyo. UThixo utsho into ethile, awukhathaliseki nokuba uzama ukuxelela ntoni, ungamameli nokumamela kuye. Une indlebe zakho zisisithulu nakweyiphi enye into, kuphela koko umoya akutshoyo, yabona? Kulo unendlebe omamelayo, bona oko umoya akutshoyo kuwo amabandla. Lo unomsebenzi wokumamela, okubambayo oko akutshoyo umoya kuwo amabandla, yabona? Oko akutshoyo uSathana, kulungile andinakho nje, oko akunanto yo, kulungile ukuba ufundisa oko. Ihlelo liyakukukhu, oko akunanto yakwenza nayo, uhamba nje ngohlobo olunye. Lo unendlebe makayive into ayithethayo umoya kuwo amabandla. Uyazi iBhayibhile soloko isitsho ngqo oko. Kulo unalo ukholo, kulo unendlebe yokuva makeve, yabona? Lo unobulumko makalibale inani lerhamncwa. Zonke ezi zinto zahlukileyo, lo unayo makayixelele abanye ukuze babe nayo. Kwaye oko kungokholo esithetha ngalo ngoku, ukholo okufanele ube nalo, olwakholo olugqibeleleyo. Olwakholo luthi ewe, akukho nto inokuthi hayi, xa uThixo esithi ewe, yabona? Xa esithi ewe, nguewe, kwaye akukho nto yimbi enokuyithabatha yona kuwe. Ngokholo lwakhe olugqibeleleyo, wayengaqhelekanga kakhulu. Kwaye umtyholi zange ahlale ecaleni lakhe kakhulu. Sifumana kwisifundo ngalentsasa. xa esiza kunye nelaqhinga likhulu lokuqulunqa kobukrelekrele. Waqhatha kuYesu apho xa wezayo waze wafumanisa ukuba ubethe intambo elishumi lewaka lamandla ombane. Amgibisela emva kwakhona wemhlekazi. Wathi kubhaliwe umntu akasayi kuphila ngasonga sodwa. Wafumana ukothuka ngoko. Kuza ngokuthambileyo kwityeli elilandelayo xa wathi, ngoku indoda ebalulekileyo ungazikhukumalisa wena apha ube nguthile. Wathi jikela emva kwam Sathana, oh bethu oko wahlangana nako. Kwaye uze ungayilingi inkosi uThixo wakho, yabona? Wazingqinisisa kuSathana ukuba wayeyinkosi uThixo. Ngokuba kubhaliwe, uze ungayilingi. Ngoku ukuba uSathana akazange akwazi oko ukuba yayiyinkosi uThixo, wayenokuthi yima umzuzwana ukuba kunguye la mntu. Kodwa wazingcono ngoko ukuba angaxoxisana naye. Wayesazi umhlaba amakeme kuwo. Wathi uze ungayilingi inkosi uThixo wakho, kwaye ngulowo wayenguye. Kwaye uSathana wazingcono kunokuba atsho oko, ngokuba imisebenzi kaYesu yayisele ingqinile ukuba wayeyiyo inkosi uThixo wakhe. Qaphela ngoku enye, ukholo olugqibeleleyo bubugcisa bazo zonke imeko. Ukholo olugqibeleleyo lulawula zonke imeko. Akukhathaliseki nokuba yintoni iyazilawula. Ngoku qwalasela nje, xa ukholelwa nayiphi into, wenza nayiphi into, kwaye unokholo koko ukwenzayo. Nokuba imeko zithini, oko akunanto yakwenza nalo, yabona? Ilawula loo meko, ukuba isegumbini lokugula. Kwaye uThixo utyhilile ukuba le nto ithile iza kwenzeka, uyayithetha nje uze uqhubeke. Oh, ingaba sukubuza nje nayiphi imibuzo, sele iphelile, qhubekeka nje uhambe, yabona? Ilawula zonke imeko. Kulungile ukuba wenza le uzibani kazibani uza kwenza oko, yabona, isele ilawula, yabona? Ukholo liyakholwa ukuba uThixo uya kuyenza, andiyazi ukuba uya kuyenza njani, kodwa uya kuyenza nakanjani, yabona, lulawula zonke imeko. Kwaye ukholo kunye nothando ziyazalana. Ngokuba akunakuba nalukholo ngaphandleni kokuba unalo uthando. Ngokuba ukholo lwakho likuThixo osesona siseko sothando. Ukholo nothando zisebenza kunye. Apha njengabatshatileyo abatsha, uthabatha umfana osemtsha kunye nomfazi osemtsha, kwaye bayathanda, bayathandana omnye nomnye. Kwaye njengoko beqhubeka baze baqalise ukwazana omnye nomnye ngakumbi, iintliziyo zabo ziyaqalisa nje ukubetha njengenye. Yabona? Baba, noko abangomyeni nenkosikazi, kodwa uthando lwabo luyabahlanganisa badibane, kwaye babe nengqiniseko omnye komnye. Ngoku ukuba ngenene bayathandana, uthando lwenene. Kwaye uyayazi loo nto ukuba le ntombi iyakuthanda. Kwaye iyayazi ukuba uyayithanda yona. Unengqiniseko ukholo omnye komnye, ukuba ninokholo omnye komnye. Ukuba ninjalo kungcono ungayitshati yona, yabona? Qaphela kufanele ube nokholo. Kwaye ubohlule bona uze ubeke omnye kude kakhulu emazantsi, omnye kude kakhulu emantla. Kuya kuba kusekho olwathando lubethela omnye komnye, akukhathaliseki nokuba baphi. Banyanisekile nje omnye komnye kangangokuba benakho, ngokuba bayathandana. Kwaye ukuba uyayithanda inkosi, hayi nje ukuzama ukuphepha isihoko. Koko uyayithanda inkosi, ngoko unokholo kuThixo, yabona, ukuba uyamthanda yena. Njengayo intombi encinci isandulwa nje ukwenzeka apha eLouisville kungekudala. Umfazi waye engumKrestu iminyaka emininzi, kodwa umyeni wakhe wayesandula, wamthanda, wayithanda le ndoda. YayengumKrestu iminyaka embalwa. Kwaye ke batshata, babethandana, kwaye babenengqiniseko omnye komnye, kwaye batshata. Kwaye ngokunjalo umfazi wathi kwindoda, wathi, myeni, kufanele kube nzima kuwe ngumKrestu nje osemtsha. Unokuninzi osafuneka uhambe kuko, ukusela yayinto eyayiyo. Wathi, unokuninzi osafuneka uhambe kuko, waze wathi, ndiyazi ubophelelekile ukuba ulingwe kakhulu. Waze wathi, ndifuna wazi into enye ngoku. Ngoku ukuba kwenzekile uwele ekuhendweni kwaye woyiswe, sukuhlalela kude ekhaya, buya. Ndiza kanye apha kuba ndiza kube ndilapha ndilinde wena, kwaye ndiza kunceda ndithandaze kwakhona ude ufumane uloyiso. Ndiza kuhlala nawe ngokuba xa ndandikutshata, ndakutshata ngokuba ndandikuthanda, kwaye nokuba uyintoni ndisakuthanda. kwintsuku ezimbalwa emva koko yayisitya isidlo sayo sasemini kunye nabahlobo bayo ezantsi kwigumbi lokubilisa. Yayibaxelela malunga noko. Yathi ngoko inganakho njani indoda ukwenza nenye into engalunganga xa umntu othile ekuthanda ngolwahlobo. Yabona, nako ke apho ukhoyo. Ungayona kanjani, kanjani la ngqiniseko. Kwaye xa sasingaboni, siphetshethiwe, singena thixo ehlabathini, kobaba umdaka bodaka njengoko ndithethe malunga nayo ngale ntsasa. UThixo uze kuthi, uThixo ukukhangele, akuzange ukhangele uThixo. Akukho mntu unokuza kum ngaphandleni kokuba ubawo amtsale yena kuqala. Kwaye uThixo wehla waza kobaba umdaka owawukubo. Kwaye wakukhangela waze wakukhupha ngaphandle. Oko kufanele kudale uthando olugqibeleleyo. Jonga into owawuyiyo kwaye ujonge okuko. Yintoni eyenzileyo loo nto? Umntu othile okuthandayo. Akungebi nalo ukholo koko akuthembise kona ngoko. Uthando olo lulo lwenene luyakudala ukuthembela kwilizwi lakhe. Wandifumana xa ndandingeyonto andiyonto nangoku kodwa ndisesandleni sakhe. Yabona, wandifumana. Kwaye wandithanda xa ndandingathandeki. Wakuthanda xa wawungathandeki kodwa wakuguqula. Kanye nje ngodade webala watshoyo ngelaa xesha kubungqina bakhe. Wathi, andikuko endifanele ukuba kuko, kwaye andikuko endifuna ukuba kuko. Ngoko andikuko endandiqhele ukuba kuko, wayesazi ukuba usuka ndaweni ithile, into ethile yenzekile. Kwaye, leyo indlela iyiyo, ukuba uThixo xa ndandiphetshethiwe kuye, wandithanda kakhulu de wazithoba ukuza kundithabatha andichole. Oko kundinika ingqiniseko yokuba ufuna ukundisebenzisa. Unenjongo ekwenzeni oko. Wabona into ethile kum, wabona into ethile kuwe. Wayenesizathu sokusindisa. Jonga kubantu abangasindiswanga namhlanje. Jonga izigidi abanokuzithabatha ngaphandle kwakho, kodwa wathabatha wena. Amen. Akukho namnye unokuthabatha indawo yakho. Amen. Ukubutyebi bukaThixo. Akukho namnye unokuyenza olo luthando lwakhe kuwe. Ngoko olunokoluleka kanye emva kuye. Kwaye apho kukho indibano yothando. Akukhathaliseki nokuba imeko ithini, imeko zayo zilawulwa lolu thando oludala ukholo. Okokuba uThixo uyakuthanda, kwaye uyamthanda uThixo, kwaye niyathandana omnye nomnye. Kwaye oko kuzisa ukholo, kulungile. Ngoko alinakho ukuyeka ukuzisa kanye ngokuchanekileyo, oko uThixo akuthembisileyo ukuba liya kukwenza. Ngokuqwalasela, ukholo lugqibeleleyo lunyulu, lunyulu njengothando lunjalo, yabona? Ngoku xa uthanda umntu othile, kwaye ube uthanda umyeni wakho okanye uthanda unkosikazi wakho, ngoku akukho sidingo sakhe nabani okuxelelayo awukwenzi oko. Ngokuba uyayenza le nto, kwaye uyayazi uyayenza. Ngoku ukuba ndiyakubuza, ungayenza kanjani, ubonakalise ukuba uyakwenza oko. Oh, ndiyakulibonakalisa ngendlela endiphila ngayo kuye, yabona, ndingonyanisekileyo, onyanisekileyo unkosikazi, ndingothobekileyo, onyanisekileyo umyeni. Kwaye oko kubonakalisa kum ukuba ndiyamthanda unkosikazi wam, okanye ndiyamthanda umyeni wam, yabona, ubomi bakho bubonakalisa into oyiyo, into ekwanye ubuKristu obuyenzayo, yabona, ukholo lwakho. Unengqiniseko ngakomnye, lunyulu, kwaye yinto eyinene, ongenakuyibonisa komnye umntu. Noko unayo, kwaye izenzo zakho ziyayibonakalisa, kwaye xa usiba nyulu, ukholo olungakrexezwanga. Njengothando lwakho lunjalo kwiqabane lakho. Ngoko uyabonakalisa ngendlela owenza ngayo. Akusayi kukhalaza kwakhona, uyazi, yenzekile, hamba nje. Akukhathaliseki nokuba into ikhangele kanjani, nokuba nabani uthini, uyakwazi okwenzekileyo. Uyazi ukuba igqityiwe. Njengakuhle njengokuba usazi ukuba uyamthanda umyeni wakho. Njengakuhle usazi uyamthanda. Yabona uthando nokholo kufuneka zihambe kunye. Ziyazalana, ziyathanda, uthando luzala ukholo. Xa uSathana esihenda, masimchase ukholo olugqibeleleyo, kwilizwi eligqibeleleyo, njengoko wenzayo uYesu. Ilizwi likaThixo ligqibelele. Kufuneka sibe nokholo olugqibeleleyo, kweli lizwi ligqibeleleyo, kwaye simchase uSathana. Ngoku siyawukhawulezisa njengokungxama esinokuba nako. Ngokholo lwakhe, kwilizwi lakhe si uyeyisa. Singoyisa nantoni kokubini ukufa isihogo kunye nengcwaba. Siyazi ukuba uThixo nguThixo. Olwakholo lugqibeleleyo kwilizwi likaThixo eligqibeleleyo uyeyisa yonke into athi adibane nayo. Ukufa kwakungekhe kume nokuma ebukhoneni bakhe. Ukugula kwakungenakuma ebukhoneni bakhe. Okuphuma kuye kwakunjengemilambo yamandla iphuma ngokuqhubekeka, amandla iphuma engubeni yakhe. Aba bantu babelele kwizithunzi zakhe inyathelo, babeke umnwe wabo kwingubo yakhe kwaye baphiliswa. Xa la mfazi wakwenzayo oko ngoko wonke ubani wafuna ukuchukumisa ingubo yakhe, kuba babona ukuba kwakukho amandla aphuma kuye ngokuqhubekeka iphuma njengemilambo. Nanko wayelapho ehamba ehamba kwihlabathi ngokholo olugqibeleleyo ngokuba wayelilizwi. Kwaye ngoku ukuba nithi nihlale kum ngaye wazisa ilizwi kuni. Kwaye amazwi am ahlale kuni ngoko hambani kuhlobo olunye lwendlela. Amandla ephuma kuwe. Imilambo kaThixo imithombo yentsikelelo iphuma nje isiya ebantwini. Yabona nibhekiselele kuko? Kwaye akuzenzisi, akuyicingeli, iyenzeka ngenene, kwaye uyayibona. Ukuba uyayicingela nje oko wakwenzi nanye into ilungileyo, kodwa ukuba ngenene ilapho, iyenzeka ngenene. Ngokuqaphela, yabona? Ngayo, xa wemayo, waze wathi, ukuba nithi utshabalalise lo mzimba, le tempile, ndiyakuyivusa yona kwakhona ngeentsuku ezintathu. Ngoba, wayenelisekile nje ukuba uya kuyenza loo nto ngokuba izibhalo zitshilo, ukuba uya kuyenza uMesiya. Andiyikushiya umphefumlo wakhe kwalabafileyo ndingayi nakumyekela lowo wam ongcwele abone konakala. Umprofeti lowo ilizwi liza kuye. Wakutsho oko ukuba kuya kwenzeka, kwaye wayesazi ukuba unguye la mntu. Kwaye xa uYesu ngokwakhe wathi, umthandazo wokholo uya kusindisa ugulayo, okanye baya kubeka izandla zabo kwabagulayo kwaye baya kuphila. Ukuba kufanele ube nayo la ngqiniseko igqibeleleyo yokuba xa izandla zibekiwe kum ndiya kuphila, kuba watsho njalo, wathi utshabalaliseni lo mzimba kwaye ndiyakuvusa wona, kuba wayesazi ukuba waye engumesaya. Andiyikumyeka lowo wam ongcwele abone konakala, wayesazi ukuba ungongcwele. Ndingayi kumshiya umphefumlo wakhe kwalabafileyo, akazange. Wayesazi ukuba uya kuyenza. Wayenengqiniseko yokuba wayelapho ukuya kweyisa kokubini ukufane labafileyo. Wathi utshabalaliseni wona ukuba niyafuna, kwaye ndiyakuvusa wona kwakhona ngeentsuku ezintathu. Oh bethu, ndinamandla okubeka ubomi bam phantsi okanye ndinamandla okubuthabatha kwakhona. Wayesazi ukuba yena wayengubani. UngumKrestu, unelungelo nakweyiphi na intsikelelo ehlawulelweyo leyo uYesu wafela wena ngayo. Yeyakho yonke sele ihlawulelwe, kufanele nje uyikholelwe. Hayi ukuyicingela, kodwa ikholelwe, kwaye wazi ukuba yeyakho, kwaye ungaba nayo. Oh, lolukholo lokoyisa, ukwazi, ehe. Wayesazi ukuba iyakwenzeka, ngaphambili, wayenokuqikelela ukuba iyakwenzeka. Ngokuba wayesazi ukuba iyakwenzeka, kwaye nantoni na ayiqikelelayo iyenzeka. Ngokuqwalasela, nantoni na ayitshiloyo uThixo, uyayizalisekisa into ayitshiloyo. Cinga ngaloo nto. Nantoni na uYesu ayitshiloyo, uThixo uyenza yenzeke. Ke wayesazi ukuba amazwi akhe yayingamazwi kaThixo. Ngokujonga, esasibhalo sinye sibuyela kanye apha emva kuthi kwakhona, ukuba nithi kule ntaba. Oh, bethu. Ndiyakuyeka nje oko kufunxeke nje kancinci, uyabona, kuba siza kuba nomgca wokuthandazelwa. Siza kulinqumamisa ibandla size sithandazele abagulayo abafuna ukuba mabahambe. Jonga, wayesazi ukuba umkholisile uThixo. Wayesazi ukuba kukho nto ebomini bakhe. UThixo wayesele engqinile, lo ngunyana wam oyintanda yena endikholisiweyo kakhulu nguye, mveni yena. Lo ngunyana wam oyintanda endikholisiweyo ukuhlala kuye ngomhla wokubhaptizwa kwakhe. Ndikholisiwe ukwenza indawo yam yokuhlala ngaphakathi apha, akukho kugwetywa kuye konke konke. Ngoku xa uThixo kwamnye siza kuwe, kwaye ekholisekile ukuhlala kuwe, ekholisekile ukuhlonipha ilizwi lakho, siyintoni isigqibo sakho? Sasiyintoni isigqibo sikaYoshua? Yimalanga! Kwaye le ma apho, amen, ngokuqinisekileyo. Sasiyintoni isigqibo sikaMoses? Waphakamisa intonga yakhe phezu koko mlambo, ngolwahlobo, emva koko wawubiza, vuleka, kwaye wavuleka. Yabona, nantoni nisukuba nicela, kwaye ukuba nithi kule ntaba, funquka, kwaye ningathandabuzi. Yabona, ezintliziyweni zenu, kodwa nikholwe ukuba inithena kuthetha kuyakwenzeka, ningakufumana enikutshiloyo. Oko kukubeka emva elizwini. Ngoko asilobisi labantwana, yabona? Ikubuyisela emva, ndiyazi iya kutsibela kanye phezu kwenu, mhlawumbi yabona, ngokuba ayinakuzinza. Kodwa olululo elenene ukholo luyakubamba oko kanye ngoku. Ndiyibonile sihlobo, nantsi le Bhayibhile ilele ivulwe phambi kwam, ndiyibonile isenzeka, kwaye ndiyayazi ukuba yinyaniso. Ndiyazi uThixo esezulwini, uyazi ukuba ndisinokungahlali ndiwugqibe lo myalezo, kodwa ndiyazi ukuba yenzekile. Ndiyibonile ngokwam ndilingqina lwelalizwi lizaliseka, oko ndiyakwazi ukuba kuyinyaniso. Litsho kwaye ume apho kwaye ubone umdali esizisa isidalwa esiphilayo ebomini kanye phambi kwamehlo akho. Udlikidle intloko yakho umangaliswe kwaye ubhekabheke uze umbone yena esizisa esinye njengokuchanekileyo njengaso ngokuba utshilo njalo. Kwaye guqukela ngapha uze uthi kuya kubakho esinye phaya kwaye jonga naso isiso. Ngoku leyo yinyaniso. Oh, kuphi apho sifanele ukubakho? Nalo ukholo olugqibeleleyo. Hayi umbono, thetha nje ilizwi. Zange nambona uNomatse. Watsho nje esi sibhalo, into esasiyiyo, kwaye yithethe, kwaye ungayithandabuzi, kodwa oko kutshiloyo kuya kuba lapho. Kwaye ndamthabatha uThixo elizwini lakhe, kwaye kwakuphaya injalo loo nto. Oko kunamandla nje, kwaye sihlobo, njengomalusi wakho, oko kunamandla njengexa uYoshua wamisa ilanga. Ngokuba ilanga lalisele liphaya, izinto zazihamba kwaye wamisa ukuhamba. Kodwa lena, wazisa into ethile phaya eyayingekho phaya. Wadala! Ndivuya kakhulu ukuqhelana noThixo onokuthabatha uthuli lomhlaba ngenye imini. Ngaphandle kwanto waze wandibizela ebomini kwakhona olwakholo olunye emva kokuba ndihlwayelwe engcwabeni. Oh bethu, nantso yiyo. Ukholo lwam lukukhangela kuwe, wena mvana yeCalvary. Uyitsho kwaye ungathandabuzi, kodwa kholwa koko ukutshiloyo, uya kufumana oko kutshiloyo. Yabona? Kholwa ukuba iyakwenzeka. UDavide kwindumiso wathetha ngaye, kwaye ngalo wathabatha amandla akhe waza walungiselela kwabanye. Akazange wawagcinela kuye kuphela, kodwa walungiselela kwabanye ngawo. Ngokunjalo wasindisa abanye nkqu naseziphelweni, kwaye angenza kwa into ekwanye nangoku, kwaye uthembise kwa ukholo olukwalunye kumakholwa elizwini lakhe. Kwaye uYohane, njengoko uYohane ishumi elinesine, ishumi elinesibini, watsho njalo, Marko ishumi elinesithandathu, kunye ngokunjalo kuMarko ishumi elinanye, amashumi amabini anesithathu, sisandula ukufunda. Ngoku qwalasela, ngoku ubonakele kuthi kwimo ekwanye awenza ngayo kubo kwiTestamente endala, kwaye ekwanye njengoko wenzayo kwiTestamente entsha. Kwaye ubonakalise kwa ngelizwi elinye uKristu omnye. Kwaye ndazisa kuni lo Kristu ngumoya oyingcwele. Igama elithi Kristu lithetha othanjisiweyo. Nje umntu othanjisiweyo, loo nguKristu othanjisiweyo. Bangaphi abayaziyo ukuba loo nto yinyani? Leyo lutoliko othanjisiweyo, uyakubakho umntu oyakuthanjiswa. Athandiswe ngantoni? IBhayibhile ithe kwizenzo isibini ukuba uYesu waseNazarethi indoda evunyiweyo nguThixo ethandiswe ngomoya oyingcwele. Yahamba-hamba kwaye isenza imisebenzi emikhulu kunye nezinto, yabona? Laa Thixo wabonakala, wabonakalisa ukuba waye ekule ndoda. Kwaye ngoku siba ngabathanjisiweyo ngaloo moya okwamnye. O Mesaya abathanjisiweyo, O Mesaya bomhla wokugqibela, ukukhanyisa uvuko lukaYesu Kristu, ukubonisa ukuba akafanga, kodwa kwimeko kamoya oyingcwele, usebantwini bakhe, ushukuma phakathi komtshakazi wakhe. ngonxulumano lothando kuye ezithululela kuye ngokwakhe baba banye ukulungiselela isidlo somtshato kwaye imiqondiso ekwaminye ethenjiswe nguThixo okwamnye kwilizwi elinye lenza kwa ukubonakaliswa kwakhe okunye akukho nto isaseleyo yokuba siyenze koko kukulikholwa kwaye ukulikholwa ngundoqo kwaye oko kudala ukholo olugqibeleleyo khawucinge nje sindindisholo kanjani kanjani cinga njengoko okomzuzu ngoku ngoku masibone ingaba uzenzile zonke izinto kakuhle ingaba wakhe wasixelela nayiphi into ngaphandle koko kwenzekayo ngokuchanekileyo ngendlela ayitshiloyo ingaba akayenzanga kwaye ingaba intsika yomlilo enkulu ayibangakho na phakathi kwethu kwaye yenza ngokuchanekileyo njengoko wathembisa uyakwenza ingaba asibonanga yona ingaba inzululwazi ayithabathanga emva kokuba uqikelelwe ukuya kwenzeka yaya kanye phaya kwaye yabakho nakumaphepha nakolinda ixesha yapakishwa kanye emva yaza yaboniswa xa nayixelelwayo kwinyanga ngaphambi kokuba yenzeke akayenzanga kanye ngokuchanekileyo ngendlela awenza ngayo kwitestamente endala nakwitestamente entsha kwaye nje ikwa ngomnye ngokuchanekileyo umoya oyingcwele okwamnye uyeza kwaye ungumcaluli kwaye ilizwi likathixo elikhawulezayo nelibukhali kunekrele lintlangothi mbini umcaluli weengcingane nezicamango zentliziyo ayikho njalo loo nto asinguye lowa uthixo okwamnye ngoku lowa okwamnye akanguye ongaqhelekanga wasendaweni ithile engenye ulapha ulapha wenza oko ukudala ukholo olugqibeleleyo ndiyamva yena ndiyazi ukuba ulapha ngoku ndiyazi ukuba umoya wakhe ulapha ndiyazi ukuba wazi zonke izinto amen kwaye ndiyazi ufuna ukwenza into ethile ube esenza into ethile ukudala oku kugqibelela kokholo ebantwini ingaba siya kuhamba siye kwingunaphakade njengokwakunjalo ngemihla kanowa kunye nemiphefumlo yesibhozo eyasindiswayo ingaba siya kuza njengolothe nabathathu ukuphuma esodom ingaba sakuza njengakwimihla kayohane umbhaptizi kunye namakholo amathathu masikholwe ngokuba imisebenzi yakhe igqibelele ibonakaliswe imihla ngemihla kwaye ngokugqibeleleyo phambi kwethu esibonisa ukuba ulilizwi ilizwi amahebhere isahluko sesine athi ilizwi likathixo libukhali kunalo naliphi ikrele elintlangothi mbini lide licalule iingcingane nezicabango zentliziyo cinga ngoko ilizwi likathixo liyiyo loo nto umcaluli wezicabango zentliziyo ngokuba ilizwi likathixo liyakhawuleza kwaye linamandla kwaye libukhali kunalo naliphi ikrele lintlangothi mbini lihlaba lide liphumele ekwahluleni umphefumlo nomoya kwanamalungu kwanomongo kwaye lingumcaluli weengcingane nezicabango zentliziyo ilizwi lenziwe inyama haleluya ilizwi lisebenza enyameni yomntu ngemiqondiso esenyameni ngemiqondiso yokwizinto eziphathekayo ngemiqondiso yesibhalo ngokugqibeleleyo ukuzisa kuwe ukholo olugqibeleleyo lokwenza uxwilo olugqibeleleyo utheni singenakujonga kuyo hayi efihlakeleyo umtyholi ubeke yonke into ehlabathini phambi kwakho ezama kukugcina ukukwenza akugcine ungalikholelwa lona uya kuyizisa emhlanganweni aze azame ukugibisela yonke into anakho ngaphambi kwakho yivuthulule kude kuwe ibhayibhile ithi vuka uzivuthulule zitswebe umoya wakhe ulapha uyakwazi unento enye oma uyenze kwaye leyo kukuyikholwa yona ukuyamkela yona uyazi uyayikholelwa loo nto uyayazi into ekuwe uyakwazi into oyiyo uyayazi intoni iminqweno yakho uyakwazi onesidingo sakho jim uyakholelwa uyazi malunga nolwasana uthatyathwe umkhuhlane wakhe ngaphambi kokuba wena uhambe ikhulu elinesihlanu uyakholelwa uyakuphilisa yiza kulo namhlanje luyagula uyakumka kulo ndijonge nje ngaphaya ndaza ndababona phambi kokuba balishiye ikhaya into abayenzileyo ngoku leyo inyani. Nkosikazi Little, ndiyamkholelwa uThixo uya kunika uloyiso kuloo swekile. Kukho umfazi ohleli ecaleni lakho, andikwazi kodwa umoya uphezu kwakhe. Into akhathazeke malunga nayo ngomncinci unomntwana ofanele ukuba notyando emehlweni okanye into ethile. Usuka eChicago. Liyakhawuleza linamandla ngaphezulu kunekrele elintlangothi mbini, umcalulo. Yintoni ilizwi? Ngiyayikholelwa loo nto ngokuqinisekileyo. Kukho inenekazi lihleli kanye kumqolo olandelayo phaya lisandula ukuba notyando elisweni. Alwenzekanga kakuhle kodwa uyayikholelwa yona uyakuba ngolungileyo. Uyayikholelwa yona kulungile. Yena ucinga malunga noko, nkosikazi Parkenpo asikokwakho, okwalo mzukulwane uhleli apha. Uthandaza malunga naye, kodwa uyakholwa ukuba uThixo uyakumenza aphile? Uyakholelwa uThixo angandixelela yintoni engalunganga kunye naye? Oogqirha abazi, hayi, injalo loo nto. Ukudumba kwemiphunga, injalo loo nto. Unemeko yegazi, ichanekile. Bakuhlobo lokubhideka malunga nokuba baya kumyeka aye esikolweni okanye hayi. Ndiyakhawuleza linamandla ngaphezu konekrele elintlangothi mbini. Ndibona umfazi ephuncukana nokutya kwakhe. Usendaweni ithile, mandifumane ubuso bakhe endaweni ithile, ewe uhleli emva phaya. Igama lakhe ngunkosikazi Lawlen. Uyakholelwa ngentliziyo yakhe yonke, nongxaki yesisu iza kumka kuwe. Amen. Apha linenekazi lihleli kanye ngaphesheya kusuka kuye lijonge kum kanye ngoku lihleli ekupheleni. Unxibe indondo. Unesifo samathambo, sikwisandla sakho sasekhohlo, yayikho, ayisekho ngoku. Ewe, ukuba uyakholwa, malunga naphi nolasana oluncinci kanye emva phaya, lisuka eOhio. Linomhlaza elisweni, uyakholelwa uThixo uyakuphilisa, uyakuyenza, uyayikholwa. Ashland, Ohio, uyakholwa ngokuba uThixo uyakulenza liphile, uyakuyenza. Yintoni lona linamandla ngaphezulu liyakhawuleza kunalo naliphi? Nakuhleli inenekazi apha, into ethile imbethile, unengxaki egxalabeni lakhe. Injalo loo nto, ingaba injalo loo nto, kulungile, ikholelwe kwaye iyakumka, yabona? Ilizwi likaThixo, umcalulo wengcingane kunye nezicamango zentliziyo. Ngoku akukho makhadi okuthandazelwa kwesi sakhiwo. Akukho mntu wokuthandazelwa, nikezela nawaphi amakhadi okuthandazelwa. Asiwasebenzisi wona apha, ngaphandle kokwenza nje ukugcina ucwangco. Ufuna ukuthandazelwa? Bangaphi abafuna ukuthandazelwa ngelithuba ilizwi libonakaliswe lisenyameni? Lo mgca mawuphakame uze uhle uze ngale ndlela, kanye ukuhla ngale ndlela apha kuqala, kanye apha nina bafuna ukuthandazelwa. Ngoku emva koko ndifuna le ndlela apha ize ezantsi emva kwabo. Ngoku emva kokuba begqithile, makuze le ndlela ingapha kweli cala. Liyakhawuleza linamandla ngaphezu. Ingaba ikrele elintlangothi mbini linokwenza oko? Hayi mhlekazi, kodwa ilizwi likaThixo lingakwenza. Ngoba lilizwi likaThixo. Ngoku niyalikholelwa? Inyanga enkulu. Uphi la dade usuka ezantsi eTennessee, udade Ungrin okanye Downing? Inyanga enkulu ngoku ikufuphi. Andisokuze ndiyilibale loo nto eFort Wayne, ngoba busuku xala ntombi incinci yomAmish okanye umDakan. Wayehleli apho edlala yona, inyanga enkulu ngoku ilapha. Isiva ukuba laa nkwenkwe incinci yayiphilisiwe, yaqhuma, umoya oyingcwele wayiwela. Iinwele zayo ezintle zawela phantsi emagxini ayo, kwaye ipiyano zange iphose inkokhelo ntlabelo. Inyanga enkulu ngoku ikufuphi uYesu onovelwano. Amandla ngaphezu kwendalo ishukumisa loo maqhosha epiyano idlala, inyanga enkulu ngoku ikufuphi. Jonga, niyakholwa, kufanele ube njalo. Ndiyabona, ngoku khumbula, xa ugqitha, ngoku ukuba kuyikholelwa, sukuza, hlala phantsi. Yithi andizukuya, andizukukhubeka kule nto, ndiyeza, ndiyikholelwa. Xa iBhayibhile ithe, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo, ukuba babeka izandla kwabagulayo, bayakuphiliswa. Ichanekile kanye loo nto. Ngoku loo nto iphantsi komqathango, ukuba uyalikholelwa lona. Ngoku ndiyayikholelwa lena, uThixo uyayingqinela kuwe, ndiyayikholelwa yona. Uyabona, uyalibonakalisa ilizwi lakhe, ukubonakalisa ukuba ilizwi lakhe, ukuzaliseka kwesibhalo, ukubonisa ukuba sisiso, ngoku kholelwa xa ugqitha apha. Uyakuyenza loo nto, kwaye ngoko xa ndibeka izandla phezu kwakho, yiloo nto kanye iBhayibhile itshiloyo. Ninayo ioli yokuthambisa apha, mzalwane Neville. Yiza nayo kwaye yiza kwelinye icala eli masizalise nje isibhalo. Yiza kweli cala apha kwaye uthambise wonke umntu njengoko begqitha kwaye siya kubathandazela. Ngoku ukuze ndiqiniseke ukuba ndiyakufumana umthandazo wokholo kuye wonke kuni. Wonke umntu makabeke izandla komnye abangamakholwa. Yolula nje niphambanise izandla zenu komnye. Kulapho siya kufumana into ethile kwimizuzu embalwa. Ndiya kubona ukuba liphambili kangakanani ibandla lam koko sikholelwa kuko. Ndibona baphambili kangakanani abantu. Bakulungele kangakanani ukuthabatha ikrele baze bahambe kumgca ongaphambili bathi, ndikucela umngeni Sathane. Yabona, ndikucela umngeni, akunakho ukundenza ndingalikholwa nakanye. Zenzelwe ntoni ezi zinto ukuze abantu bakholwe? Lilizwi. Kulapho oko kubonakalisa ukuba ndishumayela kuni inyaniso, ilizwi. Ilizwi lenziwe inyama. Lenziwe inyama kuni. Lenziwe ilizwi, lenziwe ubomi kuni. Lenziwe ubomi kum, yabona? Inyanga inkulu. Kulungile, masithobiseni iintloko zethu ngoku. Nkosi Yesu, inyanga inkulu ngoku ikufuphi, uyinyanga. Ndilishumayele ilizwi lakho kwaye nelizwi lakho lidandalazisile ukuba ulapha, ukuba usenguye izolo namhlanje naphakade, ukuba akunakohluleka. Akuzanga wasiphoxa Nkosi, kwaye ngoku yenza bonke ngamnye kwaba abanezandla zabo komnye, zanga iintsikelelo zikaThixo zingaphumla phezu kwabo. Kwaye njengoko sisiza bangamakholwa, kwaye njengoko sibathambisa ngeoli umlungiseleli kunye nam, kwaye sibagqithise kulo mgca, wangamnye ugqithayo apha enokholo lokulikholelwa, azi ukuba kwa uThixo wasezulwini umi ekho. Wangangamnye angazidlikidla. Banga ngeli xesha linye Nkosi, benze nje mayifunxeke le ezantsi Nkosi, ixesha libe linye. Vula amehlo abo Nkosi, ukuze babe nakho ukubona okwenzekayo, kwaye bangabizi imfama begxadazela, kodwa babone eyona nto yobukho bukaYesu Kristu ovukileyo. Siphe oko Nkosi ngegama likaYesu. Amen. Ndiyaniyalela egameni likaYesu Kristu okokuba ningezi kulo mgca nide nive ukuba ninalo olwakholo olugqibeleleyo. Kuba uthabatha nje ixesha labo, ixesha lomnye umntu. Ningayenzi, kwaye ngo oko nje ndishumayele kuni, ingaba ndake ndatsho nenye into kuni ngaphandle koko kwenzekayo? Ngokuchanekileyo, iNkosi ikwenzile oko. Ikwenzile oko, hayi ikwenzela mna, ndiyakholwa. Ikwenzele wena ukuze ube nokukholwa ukuba oko ndikuxelele kona kuyinyaniso. Ngoku uyayikholelwa, iyakulunga kwaye uyakuphila. Xa usiza ngapha, wisa ukungakholwa kwakho kanye koku isingcobo sokomoya ezantsi apha. Akunakusibona kodwa silapho. Xa la oli kuchukumisa, wisa ukungakholwa kwakho kanye apho. Beka oko uze uhambe umke kunye nokholo olugqibeleleyo lokuba uphilile. Uya kuyenza, iNkosi inisikelele ngoko. Kulungile, ndiza kucela umntu othile onokukhokela amaculo. Nje uku uphi la mshumayeli mkhulu, mzalwane obe, kubani igama lakhe, Caps, mzalwane uCaps, ingaba usemgcini? Yintoni leyo? Yiza apho mzalwane uCaps, kwaye ume phaya uze ucule ibandla, ngelixa sonke sithandazayo, inyanga enkulu ngoku ikufuphi. Njengoko beyikhokela, wonke acule ngoku ngentliziyo zenu. Sukucula nje yithi, ndiza kucula, nyanga enkulu ngoku ikufuphi, uYesu onovelwano. Thetha ezityhafileyo intliziyo zivuye, uYesu onovelwano. Oh, 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 bethu. Zonke iindlathi zakho, ezinzwaneni zakho, loyike ilizwi. Ewe, inyanga inkulu ngoku ikufuphi, uYesu onovelwano. Ubonakalisile ukuba ulapha, ndiyamkholelwa yena. Amen. ulungile mabathi abo banokholo beze ngaphambili egameni lika Yesu Kristu libeka izandla zam phezu kwakhe ngempiliso yakhe.
Heal my sister, Lord, in Jesus' name. Heal my sister, Lord, in Jesus' name. Heal my
Ngabo bonke babo ngoku masithobiseni intloko zethu ngoku inyange nkulu ikufuphi ngoku uYesu novelwano uthethe intliziyo ezityhafileyo zivuye ivani lizwi likaYesu limnandi lizwi
Ingoma yeserafi limnandi gama kwimilebe yabafayo limnandi ingoma yakhe yaculwa Yesu Yesu sikelelweyo.
Niyayazi na into endiyenzileyo kuni. Nindibiza mna umalusi wenu, kwaye niyalungisa, ngokuba ndingonjalo. Ukuba mna umalusi wenu, ndibe ngowazisiweyo nguYesu Kristu ukuba ndenza imisebenzi yakhe, ngokholelwani elizwini lam. Ngokwenza esi senzo sokholo ngokubeka izandla phezu kwenu, ndizigwebile izifo nokubandezeleka obekunikhathaza. Kholelwani oko, ke niyakukufumana enikucelileyo, nokuba kuyintoni, ngokuba zonke izinto zinokwenzeka kwabo bakholwayo. Kwaye xa sukuba nithandaza, kholwani ukuba niyakwamkela oko nikucelileyo. Kwaye ndiyakholwa ngenyaniso ukuba ndiyayamkela. Kwaye entliziyweni yam, ndamkela yonke ngamnye kwimpiliso yenu. Ndiyayamkela ukuba yenzekile. Ndiyayikholelwa, ndiyikholelwa ngako konke okukum. Ngokunjalo kunye nezandla zam phezu kwezi tshefu zilele apha, bendijongile ngokuzondelela. Ndiyakholwa ziya kuvelisa kanye ngokuchanekileyo oko abantu bakucelileyo. Ndiyayikholelwa, oko kuza kolwatsalo lwesithathu. Ndiyayikholelwa, ngoku ndifuna ukunibuza umbuzo onyanisekileyo nina bagqithe kulaa mgca wokuthandazelwa. Ningakholelwa ngenene kwaye nive ngoku ukuba kukho into ethile yenzekileyo kuni kusukela ekubekweni izandla kuni. Phakamisani isandla sakho, nantso ke yiyo. Lena yiloo nto besiyilindile, ngoku lena siyiyo. Oku nje kukuqalisa ukutyatyamba ngoku, yabona, iqalise njenge. Ndikwenzile oku ngenjongo, ndikwenzile oko ngenjongo. Ndenza ukuthile. Yabona, ithabatha ukusebenza kokholo, kwaye ukuya kanye emva ukuya kuqalisa uze ungene ngaphakathi, yabona. Uhlobo lokunyusa ukholo kumgangatho apho ungazange uyiqaphele ngaloo ndlela ngaphambili. Hayi ukholo, kodwa ukholo olugqibeleleyo. Ndilwakhele khona apha, kwaye qaphela uThixo ugqibeleleyo kunye nentliziyo egqibeleleyo egcine isithembiso esigqibeleleyo ngelizwi lakhe eligqibeleleyo. Elibukhali kunekrele elintlangothi mbini kunye nomcalulo weengcingane zentliziyo. Intoni, siya kungqibelelo ngoku ngokuba abantu bafanele beze ngoku ukuze baye kugqilo. Yiloo nto ilubambileyo lungezi kanye ngoku. Lulindele elabandla ukuba lize koluyalo ugqibeleleyo ukholo lokugqilo. Sifuna lona. Kuthetha okuninzi kokucheba kuhle kum, ithetha okukhulu kuwe. Kodwa ngokuhlangeneyo siya kulwenza ngenceba kaThixo. Amen. Inyanga enkulu ikufuphi ngoku onovelwano. Nkosi Yesu, sikelela umzalwane wam othandekayo. Wanga umoya wakho ingcwele ngamenza lo malusi aphile kwaye umgcine esempilweni kwaye omelele kulungiselelo umbizele lona. KwelikaYesu igama, ndiyayibanga yona Nkosi, ndiyamthanda. Siyayibanga yona, siyazi ukuba ilungile, siyayikholelwa ngoku. Imnandi ingoma yakhe yaculwa, O Yesu, Yesu sikelelweyo. Animthandi yena? Cingani nje kanye apha ngoku sekuqalisile ukwenzeka umsebenzi emzimbeni wakho, yempiliso yakho, ngokuba oko akuthembisileyo kuyakwenzeka. Kwaye ngoku uyabona, nikubambile oko bendikutsho ngobu busuku. Ingaba nisifumene isisombululo sayo? Yabona, ukuba nithi kule ntaba, yabona, sanokuthandabuza, sanokuthandabuza, kodwa kholwani ukuba oko nikuthethileyo. Ngoku iqwalaseleni ngaphansi kwemizuzu emihlanu yexesha, zonke izandla ziphakanyisiwe ukuba umsebenzi uqalisile kubo kanye ngoku. Oh bethu, nanko enguye, yiloo nto, yintoni ubukho benyanga enkulu. Oh, masiphakamiseleni izandla zethu kuThixo kwaye sicule kwakhona. Inyanga enkulu ikufuphi ngoku, uYesu novelwa noluhu, uthethe intliziyo ezityhafileyo zivuye. Oy vani lizwi lika Yesu, limnandi lizwi kwingoma yeserafi, limnandi kama kwimilebe yabafayo, imnandi ngoma eyakhe yaculwa. O Yesu, Yesu sikelelweyo. Masime nje okomzuzwana ngenzolo. Masinqule nje yena ezinhliziyweni zethu. Icinge, Thixo ulapha, ulapha. Ubani lo uzazisileyo ngokwakhe njengolilizwi? Ekuqalekeni ebekhona ulizwi, kwaye ulizwi bekunye noThixo, kwaye ulizwi ebenguThixo. Kwaye ulizwi wenziwa nyama waza wahlala phakathi kwethu, okwanguye izolo namhlanje naphakade. Ilizwi libukhali ngaphezu kweqele lintlangothi mbini, kwaye nomcaluli wengcingane kunye nezicamango. Oko uzele kona apha, injongo yakho yokuba lapha, ungubani wena? Lamazisa uYesu Kristu ukuba nguMesiya. Kwaye namhlanje limazisa yena ekubeni kwangumesiya omnye izolo namhlanje naphakade. Inyanga enkulu elapha ethe, le miqondiso iyakulandelana nabo bakholwayo, ukuba babeka izandla zabo kwabagulayo bayakuphila. Kwaye ukuba nithe kule ntaba funquka, kwaye ningathandabuzi ezintliziyweni zenu kodwa nibe nakho ukukholwa. Ukuba unakho ukudala oonomatse, ongenandlela konke konke, okanye akukho nto phaya yokukholwa. Lukholo lwam oluhamba kwaye luyokwenza oko. Ukholo lwam entweni andicele umngeni ukuba ndiyicele. Undicele umngeni ukuba ndiyicele, kwaye ndimamkele umngeni wakhe ngentobeko elizwini lakhe. Ndiyicelile kwaye ibonakele. UThixo esezulwini uyazi ukuba oko kwinyani. Akanakho na ukuphilisa ugulayo? Ukuba unokundiphakamisa ngokholo phezulu ngale ndlela, nkqu nabantu, nkqu nokuba abanakho ukukhwela kulaa mgangatho, ukuba abanakho ukuyenza, angasebenzisa ukholo lwam. Angandiphakamisela kulaa ndawo, kwaye ndikhwela ngenxa yakho. Ndikholelwa wena, ndithethela wena. Ndingumzalwane wakho, ndimi njengomzalwane wakho, umthetheli, ndizama okungcono kwam ukugcina wena phambi koThixo. Kwaye ndimi apha kanye phambi kwethrone emhlophe ngoku, kwaye ndingcengceza oko ndisalatha umnwe wam kwelaa dini linegazi phaya, kwaye ndithetha ngegama lakhe okokuba yenzekile. Ifanele yenzeke, kwaye ifanele yenzeke. Niyazi yenzekile, ndiyazi yenzekile, ke niyazi ukuba yenzekile. Kwaye injalo, injalo loo nto. Amen. Ingoma eyakhe yaculwa, oh Yesu, Yesu osikelelweyo, limnandi lizwi kwingoma yeserafi, limnandi gama kwimilebe yabafayo, imnandi ngoma yakhe yaculwa. Yesu, Yesu sikelelwe. Kwaye amademoni asithobela igameni lakho, igama elimnandi kwimilebe yabafayo. Amademoni oko kuvusa ofileyo, oko kuphilisa ugulayo, oko kucoca iqhenqa, oko kukhupha amadimoni, oko kwenza amaKristu, oko gamalimbi phansi kwezulu. Ndihlala kulo, ndibhaptize kulo, ndiyalikholwa lona, ndinqula kulo, oh mandibe yinxalenye yalo. Mandiphulukane nesiqu sam, ndize ndifumane lona Nkosi kuwe. Ela gama libizwa Yesu Kristu, uMesiya othanjisiweyo. Ukuba ndityhale indlela yam kwidaka lokungakholwa, ukuze ndibonakalise ubuhle bukaYesu Kristu, ikwanguye izolo namhlanje naphakade. UThixo anisikelele ngoku. Xa nibuyela emva apha kwicawa elandelayo, nikani ubungqina ukuba niphiliswe njani, kwenzeke ntoni kule veki. Qwalasela ujonge kwenzeka ntoni, iphelile. Wazi njani? Undixelele ukuba ndiyitsho kwaye ndiyitshilo. Yiyo leyo, idlulile, ndiyayikholwa. Ngoku, uMalusi, umzalwane uNeville, nje ithutyana.
Is not my word real in the hearts of those to whom I will reveal it, saith the Lord thy God? Yea, and is not my word sharp even as I have spoken this night, yea, sharp as a two-edged sword? Yea, I say unto thee, my arm is not sharpened that I cannot heal, and yea, my ear is not dull that I cannot hear thy prayer, saith the Lord thy God. Yea, look ye unto me, and know that that shall be performed which I have promised unto thee, saith the Lord thy God. Yea, know ye, yea, that the truth was spoken unto thee this night. Yea, and the miracles that I have promised thee, yea, are already taking place. Yea, they are coming to pass, saith the Lord thy God. Know ye, and let this word be confirmed in thy heart, that I have dealt with thee and shall deal with thee, saith the Lord.
Malisikelelwe igama leNkosi, masiphakamise isandla sethu kwaye simncule yena umzuzu. Sibulela wena Nkosi, sibulela wena Nkosi, enkosi bawo, enkosi bawo. Njengekholwa, ngaba uqaphele umgama ukangakanani umyalezo uthethiwe, kwaye nakwisingqi othethwe ngaso, kwaye qwalasela utoliko lujike lwabakwa yinto enye. Yiloo nto, qwalasela into ebiyiyo ngokuchanekileyo ikunye nomyalezo, kwaye ingqina ukuba into yayiyo inyani. Ukuba ebesele ekwenzile oko akuthembisileyo kuwe ukuba uyakwenza. Qwalasela indlela oko okuza ngayo kwaye uqwalasele indlela ekutolikiweyo oko. Qwalasela indlela ende ayithethileyo kwaye uqwalasela mangaphi amazwi awatshiloyo, yabona njengokuchanekileyo. Inkosi inisikelele, de ndinibone kwakhona. Amen.